Thank you, Master.
Enkosi mzalwane Neville.
Enkosi.
Kulunge kakhulu kuba sendlini yenkosi kwakhona. Ngiba soloko ndikuvuyela ukubuyela emnqobeni kwakhona nokuba sekuthiwa ndiyephi na. Ikho into nje malungana le ndawo endala endenza ndithande ukubuyela kuyo. Kukuthi nje yaba libandla lam lokuqala nekuphela kwalo endakhanda lalusa. Kubonakala kuyinto elungileyo ke ukubuyela apha kwakhona.
I believe that on that great
kwaye ndiyakholwa ukuba ngaloo ntsasa inkulu xa ilanga liyakwala ukukhanya neenkwenkwezi kufifalise ukukhanya kwazo ndiyakholwa ukuba kuya kubakho bathile basuka kulo mnquba abaya kubakho ngaloo mini abahlanjwe ngegazi lemvana ndiyalilangazelela elo thuba ngoku bendiphuma phaya egumbini khona ngoku ndihlangene nodade wagenbride phaya emva
She was telling me that
ebendixelela ukuba kukho abantu apha ababekwinkonzo eyayise Kingston abebetyelele apho ngelo xesha ndaze ndavuya kakhulu ukuba babe lapha njengobungqina nokuba bandawoni na ukuba bangaphakamisa izandla zabo ababekulaa nkonzo yasekingston ejamaica kuphela ewe emva phaya emva kanye kulungile intlelonto ndibona ikhadi leposi likaoral ndiyakholwa ukuba senazisile ngenkonzo yakhe bendingayazi nangoku imihla kwade kwayizolo ndiyacinga ukuba iqala ngowesithandathu injalo ukuqalela kowesithandathu ukuya kweshumi elinesihlanu umzalwane uroberts uya kuba eselouisville ngoku nizeniyokumphulaphula umzalwane uroberts ungumhlobo wam osenyongweni isitsaka senene sikakristu ndaye ndiyakholwa ukuba nakuyivuyela imiyalezo yakhe ubusuku nobusuku kwaye naxa ethandazela abagulayo ndiqinisekile ukuba niyakubona uThixo eshukuma ngokuba ulijoni elikhulu lokholo unjalo mzalwane uroberts yaye uyindoda uThixo ayisebenzisa ngamandla kwaye ulungiselo lwakhe lukhule ukusuka ndikhumbula ukuqala kwam ukuhlangana nomzalwane uroberts waye kwintentana edlakadlaka ngapha est louis emissouri ndaye ndandise hayi ekansas city emissouri kwaye ndandise kansas city ekansas kwiholo ethile wayehleli kwisihlalo esingaphambili emva kokuba inkonzo iphumile sahamba sajikela ngemva sincokola bazabandazisa kuye uselula kunam uoral usekwiminyaka yokuqala edlulileyo kumashumi amane waze wathi ke ucinga ukuba uThixo angawuva owam umthandazo wabagulayo ndathi mzalwane uya kuva nokwabana umthandazo xa enokuthi athandaze hayi ke wanduluka wathi ndiyaya ke uyindoda ichubeke kakhulu ke enemfundo yasekholejini uneminyaka emine yemfundo yepsychology kwaye ndiqiniseke ukuba uyindoda enengqondo ngoku ke sele efikelele kubeni abe nabasebenzi abangabacebisi abamngqongileyo nezinye izinto wade xa ethetha uyayicingisisa into kwaye niyakumvuyela ngenene ndiqinisekile ngoku ke ndingathanda ukukhe ndinike ingxelo encinane ngento inkosi yethu eyathi yayenza kwinkonzwana yethu ethobekileyo ejamaica nasepuerto rico yaba into engaqhelekanga ukuba ndiwele ndiye phaya ngokuba mininzi iminxeba eyangenayo njengokuba uLeo lo esazi ukuba umnxeba ukuze kwisithuba seveki nje kubekho ngokupheleleyo nje amakhulu endawo ezifuna inkonzo kodwa nangoko ndiyakuthanda ukuziva ndikhokelwa kwindawo endiya kuyo ndiyayithanda loo nto ukuba ndiya ngenxa yokuba abantu bethumelele ukuba ndize xa kunjalo ndiza egameni laloo nkonzo okanye loo mbutho ukuba ndinokuhamba ngenxa yokuba umzalwane uNeville ethe ndingaya kungafanela ukuba ndiye egameni likamzalwane uNeville
But I like to go
kodwa ndiyathanda ukuya xa inguyesu othumayo khona ukuze uhambe egameni lenkosi uyesu ukuya kuhlangana nabantu ndandingqengqe ebhedini ndaye ndandibudinwa ke noko le ngxingwa nokuba kuninina kwakufuneka ukuba ndiyishiye le ngxingwa ngokuba iyawaphula ngenene umqala wam ngokokude ningabi nakumelana nayo ndinganako kumka ndiphinde ndibuyele kwakhona seza ngenye imini inguliyo kunye nam sikwisithuba seemayile ezingamashumi amane emva kokuba sasisemigxobhozweni eflorida umqala uvulekile nje kakuhle kwaze kwathi kwisithuba samashumi amane emayile ukuza elouisville wavaleka kwakhona umzalwane ubankswood ufanele ukuba ulapha ndaweni ithile kusasa nje kwaze ngenye imini singena sivele ekingston nasepuerto rico apho umqala wam wawuphilile nje kakuhle ndaza ndehla kunqwelomoya ndisaziva kamnandi sathi nje phambi kokuba singena ejeffersonville wavaleka kwakhona yabona kusengcingweni apho kubakho intsholongwane emoyeni kungenjalo ibe nguthixo enye ezama ukundimkisa ngoko andiyiqondi ndithandaze ndacela kaninzi kodwa nangoko ndandisandula ukuvuka kwakumalunga nentsimbi yesithathu ekuseni inkosikazi yam ke nenkwenkwe yam babelele ndaze ndaphakama ecaleni lebhedi ndabona inani elikhulu labantu ababehlanganisene kwindawo enkulu ndaze ndathi kubilly paul ngena phaya unike aba bantu amakhadi okuthandazela waze wathi ulungile tata emva kwemizuzu embalwa wabuya waze wathi awunakuba nakunikela ngamakhadi okuthandazela kwapha abantu wathi uyayibona le ndoda imi apha ndathi ewe wathi ibikweli cala ndaze ndathi wonke umntu ofuna ikhadi lokuthandazelwa phakamisani izandla waze wathi bendiyokuyinika ikhadi lokuthandazelwa yesuka yaya kwenye indawo ndaze ndawelela ngaphaya wabe yena kwenye indawo ngoku nangu ephaya emva kakhulu wathi andikwazi nokhupha ikhadi elinye lokuthandazela ndathi kulungile bili sukuba sakhupha amakhadi akuthandazelwa ngokuba sikhulu kakhulu isithuba apha ngokude wonke umntu abe nako amakhadi okuthandazelwa ngawokunqanda inxusunxusu uyabona nokokuze bagcineke ngocwanga ndathi owu ndinokuthabatha wonke umntu phaya awungebi ngaphezu kokuba ndinesithuba ndinaso ndize ndibe mise ngomgca ndibathandazele ngabanye waze wathi kulungile waze wabuyela ngasekunene wemka kum ndaze ndaguquka ngolu hlobo njengokuba yena esimka ngolwa hlobo ndamkhangela ndaze ndeva ilizwi liphuma ezulwini lathi kodwa ke ngeli thuba ndiza kuqalisa ukukwandisa ndaze ndakhangela kwaye andizange ndisibone isikhwele esingako sabantu babesenza ibubu bephuma ndawo zonke laze labizwa igama likamzalwana uroberts kwathiwa ngoku umzalwana uoral roberts uyeza ezokukubona ndaze ndathi ndiza kumbulisa njani umzalwana uroberts lathi kanye ngale ndlela akubulisa ngayo naye kwalunga ndambona umzana uroberts esiza inxibe isuti emnyama nomnqwazana onjengalo unxitywa ngubing crosby le mincinane iguqulwayo inyuswe itsalwe ihle umnqwazi omncinane womnyama ndandimike kwindawo engathi buphakama waze wajonga wathi bhota mzana ubrenham ndaze ndathi bhota mzana uroberts ndambamba isandla wathi sikho isihlwele sakho noko ndathi sisihlwele esikulu noko mzana uroberts waze waguquka wemka ngalaa ndlela ebenze ngayo ubhili esiya ngasekunene ndaze ndacinga ndiza kuthetha nabo ndimiphi bethu ndazama macala onke ukufumana indawo endinokuthetha ndikuyo ndandikwenjani imeko into esemazantsi eyayingayiboni indawo endinokuthetha nabo ndikuyo waze kwakho umntu othile wathi kulungile yisa ngapha ndathi kulungile awunakubona ngcono apho ndahamba ke ndinqumla kuloo ndawo kwaye ndikhumbula le nto ngoko ndathi inye into ebalulekileyo kum ukuba ndiyenze kukuzigcina ndithobekile entliziyweni yam njalo phambi kothixo nabantwana bakhe ndaze ndaphuma kulo mbono ndaze ndacinga ithetha ntoni le nto mhlawumbi ithetha ukuba siya kuba nengako okanye iphi ingaba uya kuba ephi uyabona ngamanye amaxesha emibonweni akakuxeleli kanye kanye ukuba kuya kuba phi na uyathetha nje uze wena isube kube ikwimizekeliso ngokunjalo kwaye ndiqinisekile nina abayifundayo ibhayibhile niyayiqonda loo nto ndaze ke ndaya kungena kwigumbi elingaphambili ndahlala phantsi umzuzwana kwaye ke kwakumalunga necala lesithathu okanye ngesine ekuseni ndaziva ndisozela kakhulu ndabuyela emva ndangqengqa phantsi ndaza ndaphupha iphupha yayilelona phupha lingaqhelekanga ke kwaye ngokuqinisekileyo abaninzi benu niyamazi omnye wabaphathi ujack moore umzalwana ujack moore sekuyiminyaka ndimazi ndandicinga ukuba ndandiphume nentombi yakhe intombazana emalunga neshumi elinesixhenxe ubudala ndaye ndiyibambe ngesandla ndiyikhokela ndiyinyusa induli ujacki omncinane ke ndimazi ukusukela eselusana oluncancayo kwaye ndandimkhokela ndinyuka induli ndahamba ke umgama ongangezakhiwo ezithathu zasesixekweni ukunyuka endulini ndikhokela le ntombazana saze sayakufika phantsi komthi omkhulu yaze ahlala phantsi kwaye njengokuba amaninzi kumantombazana afikisayo anamhlanje enxiba ezilokho ziyimibhinqo zibufuvumala uyazi zibufuvumala waye ke enxibe esinye sezo ziketi zinjalo waza wasithabatha eso siketi wasithi saka wahlala phantsi
And as young folks usually looking at each other,
why in Jangol Shobo, Luchalu, and Tonga Nengalo, was song as Santasak and Golfrom, Wakali Saukangela Pesu, Les Pagapagi.
Well, Jackie is a very fine little girl.
You in Tombazana ain't like a cool. Kodwa unomlomo obanzi omkhulu kunye namehlo abanzi amakhulu neenwele zibusanti ezingenamtsalane kakhulu kodwa ulinenekazi lokwenene ndaye ndawabona amehlo akhe amakhulu njengokuba wayejonge esibhakabhakeni naloo mfanekiso wesibhakabhaka wawusemehlweni akhe kwalunga ndesuka ndimka kuye umgama weenyawo ezintlanu ndaba bungqenga ngecala ngolu hlobo ndathabatha umcinga ndawufaka emlonyeni ndaqalisa ukuhlafuna lo mcinga ndaza ndaqalisa ukucinga ndenze ntoni apha kutheni ibe ndim ixhego ndibe kunye nale ntombazana incinci utheni ndathi nditshatile kwaye ndineqela labantwana andinanto yakwenza apha kunye nale ntombazana ndaze ndaqalisa ukuphakama kwaze ndakuba ndisenza njalo ilizwi laphuma emthini apho lathi oku kokomqondiso nesizathu ndaze ndavuka kwaye ndaphantsa ukukhala isholophu ndacinga ow ingaba oku kuthetha ukuba ndiza kuwa mhlawumbi kukho into eza kundihlela ndacinga ukuba ndiza kuya ekuzameni ukusebenzisa eyam ingqondo ndiya kusuka ndiyiphixanise ngoko ndiza kulindela nje kuthixo ndaqalisa ukuthandaza ndathi nkosi ingaba elaphupha lisingisele kulaa mbono wangoku ekuqaleni kobusuku kungenjalo lithetha ntoni emva kokulinda ixesha elithile mhlawumbi iyure inkosikazi yam yayisele ivukile yalungisa isidlo sakusasa
Then the voice came back again.
Lazala buya ilizwi kwakhona. Lazalathi, yiya eKingston. Uya kuyixelelwa apho ke into oyenza. Ngoko ngokukhawuleza ndaya eKingston. Baye babazisa ngenzikalanga ngolwesine ukuba ndandiza kuba lapho ngolwesihlanu. Lelo kuphela ithuba lokwazisa esaba nalo.
I'm not very good that making
andinabuchule kakhulu ekwenzeni okanye kuqikeleleni izihlwele ngokuba ndisuka ndizibaxe kodwa kubusuku bokuqala ndingathi sasimalunga neshumi elinesibini malunga newaka elinamakhulu amabini abantu abaphumayo ngenxa yokuba yaziwa njengosuku olunye kwaze ngosuku olulandelayo baqalisa ngeembaleki ezazibaleka iimayile ezine kugqatso lothathelwano kunyukwa intaba imbaleki enye ibaleka iyure ezine ize inikezele kwenye imbaleki inyuke intaba ngobusuku besibini ke kwakukho malunga namawaka amahlanu ubusuku besithathu kwaqikelelwa malunga neshumi elinesihlanu lamawaka mhlawumbi amashumi amabini baza ke bangamawaka aphindwe ngamawaka abathi beza enkosini
The little church
ke umbono yayilibandla elincinane intombazana yayiyintombi eseyintombi isengumntwana nje loo nto yayithetha ubunyulu bebandla izakhiwo ezithathu zasesixekweni ukunyuka induli yayizintsuku ezintathu endandiza kuzishumayela ndize ndithathe elo bandlana liseyintombi ngentshumayelo yam ndilisusa apho belikhona ndilinyuse kwizinto zikathixo ngokude ishukumise sonke eso siqithi kwaye owu abefundisi nabantu abakufutshane bekhala bekrenga bezama nokuba bubusuku bunye nje okanye ukubini kwakhona abaphathiswa beso sixeko sesuka apho saya ePuerto Rico apho saba nenkulu impumelelo ephakamileyo kwaye amawaka aphindwe ngamawaka azalisa ibala lomdyarho yade yaqikelelwa kumawaka omane imiphefumlo ethandekayo eza kwinkosi uyesu kwaye ke ekumkeni ndiyathemba ndinokukhe ndiyithethe le nto kwibandla lam kodwa bendingenakuyenza esihlangalaleni kwindawo apho amakhaya angekho kufutshane ngokuba yayisenokukhangeleka kakubi kodwa ndinalo igama lejaji apha kwisiqwenga sephepha eyayisenza intetho ekumkeni kwethu yona ikunye nabasebenzi bayo yathi ke yathi siye sahlonitshwa kwesi siqithi ngokuthi sibe nabalungiseleli ngabalungiseleli. Yathi ngoku umnumzana uBilly Graham ebesandula ukumka kwesiqithi kutshanje, yathi besinenkonzo emangalisayo. Yathi kodwa uBilly Graham ubesizisele nje la vangeli inye sihleli siva. Yathi saza saba nembeko yokuba nomnumzana uRoberts apha esiqithini. Yathi waza umnumzana uRoberts wasipha inkonzo enkulu yentsuku ezintathu. Kodwa yathi indleko beziphezulu kakhulu ehotele. Yathi kwashiyeka amawaka amathathu anesihlanu edola obusuku obuthathu endleko zehotele. Yathi kwakhona umnumzana uOsborne ebelapha obesisihlaka esikhulu sikaKristu. Kodwa yathi akumka umnumzana uOsborne kwabakho udano. Wathi kwakhangeleka ngokungathi kumke yonke into. Kodwa yathi siqaphele kulo mhlangano ukuba bekuphantse ukungabikho mntu eqongeni wokuba athandazelwe umzalwana uBranham. Kodwa yathi emva kokuba inkonzo iphumile besikhola imithwalo yenqwelo yezitulo ezidala nentonga nento yonke sizikhupha phaa kwisihlwele. Kodwa yathi emva kokuba inkonzo iphumile besikhola imithwalo yenqwelo yezitulo ezidala nentonga nento yonke sizikhupha phaa kwisihlwele. Yathi ibingengomntu ngeli thuba uThixo ebeze kuthi. Yatsho ndathi musani ukulindela imithandazo yam, koko imithandazo yenu apho ezantsi ndekanani izandla. Kwaye babesizisa ishumi elinesibini mhlawumbi liphindwe kabini kuze lakuhla ucalulo, abantu basuke bakhale. Sasihlala kwihotele yodidi lwesine saze sazihlawula zonke zethu iindleko nendlela ngokwethu. Nini enincede ukwenza oko ngokwenu ngezishumi zenu enindithumela zona? Zizwa ezenze loo nto, yaye ndifuna ukuba niyazi loo nto. Kuyo yonke loo nto ninenxaxheba kuyo. Kwaye yakufika imini enkulu yozuko uThixo yakunivuza ngaloo nto. Uyabona, anizange nibe ukuba umntu ngokwakhe uya ekwenzeni izinto. Ngoko uyabona akumka loo mntu bayacinga udani olukhulu uThixo usishile. uThixo akakushiyi uba nawe njalo. Yabona ukungena kangangoko kuyo njengaye nabani na. uThixo angamsebenzisa umntu kulungiselelo oluthile, kodwa oko akuthethi ukuthi lo mntu unelungelo lokuzinyulela kuThixo. Lukholo lwakho kuThixo. Babephuma ke apho ngenqwelwana ababezithathe njengenqwelwana zentsana ezinamavili baze babathabathe iplanga babangqengqise phezu kwalo abantu babaqhube. Uthi ke emva kokuba inkonzo iphumile lonke balo mdyarho lalisala lingenanto. Babesiya nenqwelo bazikhenjezo nqwelo zincinane nezitulo ezikhulu ezidala neentonga neebheda nezincinane neebhedi kanye apho babevele abantu baphume bazishiye ngokuba ubukho benkosi babulapho. Nantso ke into esifuna ukuyibona. Umntu angabikho emcimbini uThixo uyasebenza. Ndibuyile ukuza kunceda nje kusasa nje ndiza kuthetha kwimizuzu yombalwa nje, kwaye bendibacelile abafana ukuba bangasikhululi sishicileli mazwi. Zibe ntathu iintsuku ndizama ukucinga ndiza kuthetha ngantoni bethu. Waze kusasa nje phambi kokuba ndihambe ndeva isiyalo esingqongqo kakhulu entliziyweni yam sisiza kwibandla. Ndaza ndabaxelela ningashicilela kodwa ningayikhululi ukuba ithengiswe.
I'd like to give you just a little testimony.
Kodwa phambi kokuba sikwenze oku, ndingathanda ukuninika nje ubungqini obuncinane ukuze bunivuselele. Bandivuselela nam. Sasiphume saya kuhambo lokuya kuloba lweentsuku ezintathu, inguLeo noJean kunye nam nonyana wam uBilly Paul nenkosikazi yakhe. Saya ezantsi kwisihlobo esihamba apha eminqubeni phaya ezantsi eGeorgia. Basithabatha ke basisasangena kumgxobhozo othile, andisayazi noba kwakuphina ngoku ngaseOkeechobee mhlawumbi into enjalo, andilazi elo gama ligama walithiyayo amandiya angamaseminole. Kodwa nangoko sasisemva kwiimayile ezininzi. Lo mzalwana u-Evans ke umntakwabo ungumoni ungumlobi mdala uphindele phaya emgxobhozweni kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Apho ke banale nto bayibiza ukuba yi-ground rattler. yaza ke iground rattler yamluma waze waphantsa ungaphili amalungu akhe adumba bamthabatha bamsa koogqirha baze bamnika inaliti ezaa zinto zinetyhefu banazo ke nee-cotton mouth ezininzi apho i-cotton mouth imoccasin ingwenye ezinobude obunakuma kwiinyawo ezinamashumi amabini iground rattler ne-cotton mouth nee-moccasin ziinyoka zasemelika sathi ke saloba phaya ndandibambise intlanzi enkulu kakhulu yomlambo
oh
yayilusuku olululo lokuphumla yayinkulu kakhulu ke ndingakwazi ukuyikhupha emanzini yaze yavela nje yayolula ihaki yemka okanye yazitsala yazikhulula sasinazo zininzi ke ezo ntlanzi zinkulu zomlambo malunga nekhulu elinamashumi amahlanu eponti intlanzi ukuba nkulu kwaye zona ezinye zazo zineqela leponti ubunzima nokusukela kwezine ukuya kwezixhenxe iiponti ezisibhozo ndabamba le inkulu ke yaza yakhululeka ndaza ndaphosa kwakhona ndaza ndabambisa enye imalunga nesithandathu isixhenxe seponti ubunzima ndandinoqala olude endandinokuluphakamisa phezu kwenkatha yenyibiba umzalwana u-evans ke wayene sasimanzi sonke ke kukugruphula emanzini ngokuba yimigxobhozo nje wenyusa imikhono yakhe ke wadophola imilenze yebhulukhwe yakhe ehleli kwindawana eyomileyo ezama ukomisa impahla yakhe waza wabona loo ntlanzi inkulu izibhukabhuka ijikela ezihlahleni ndandigruphula ndisiya ngakuyo ke wathi yima umzuzwana mzalwana ubranham ndiza kubambela yona wabaleka waphumela kuloo ndawo ndandiyitsalile ndanyusa ndiyaqikelela kuba loo ntlanzi yayiseiza kufa ilele phaya ezinkatheni zeentyatyambo wabaleka ke esiya kuyichola wathi akwenjenjalo watsho ngesikhalo nanko ke buya wayelunywe yiretla saze sayikhangela nantso imingxumo yamazinyo enyoka elunyaweni lwakhe apho yayimlume khona iretla yayimqaqambela ngolona hlobo ke kwada kwakho inyembezi emehlweni akhe wathi wayeziva ngathi amathambo akhe ayesuke nje aphelelwa oma apho ke sasikhona kwakukwiimayile ezininzi phaya emva emigxobhozweni kuyindoda enkulu ke apho sasinokumfunqula ube xa inyoka ikulumile ugula kakhulu kwimizuzu embalwa ude ufune ukufa uLeo ke wayemi apho ekho kwasuka kwakho into efikayo engqondweni yam usenguye uThixo wathi esalubambile unyawo lwakhe oluphulula yabe loo mingxuma mibini yamazinyo enyoka ilapho apho iretla yayimlume khona ndabeka isandla sam kuloo ndawo ndathi nkosi kubhaliwe elizwini lakho bayakunyathela kwiintloko zenyoka nezitawu uze oko ungabi nakube nzakalisa wathi ke kanye ngalo mzuzu zonke iintlungu zaphela kunyawo lwakhe wanxiba izihlangu zakhe waloba imini yonke wangena ngobu busuku wabaxela ngaloo nto bathi kungcono uye kwagqirha wathi ukuba uThixo undikhusele kwade kwangoku uyakundikhathalela yonke le ndlela iseleyo saloba iintsuku zantathu akuzanga kubekho ukugula kubonakalayo konke uThixo usenguThixo uzigcina zonke izithembiso kwaye kulo lonke ulungiselelo lwam okokokuqala ndibona uThixo esiza kunxeba lenyoka ngokuba yayikokokuqala ndithandazela umntu olunywe inyoka loo nto yenza nje ukuba wazi ukuba uwagcina onke amadinga akhe nokuba amazwi akhe alungile ayinyaniso amen nizikhumbule iinkonzo zangokuhlwanje nangalowesithathu uzayo nize nincede nithandazele umntu okusweleyo ukuthandazelwa ndim ke lowo kwaye khumbulani niye kwinkonzo kamzalwana uRoberts yakufika apha edolophini nimbulise ngombuliso ovela apha emnqubeni phambi kokuba sifunde izibalo ndingathanda ukuba sime ngeenyawo zethu okomzuzwana nje ke ngaphandle kwezinto ezikhalayo makhe sicule ichoras nokumamabini wecule elizukileyo lakudala lenkonzo lukhangela kuwe ukholo lwam kulungile wonke umntu angenelele kunye nam ngoku makhe silicule ungacingi ngendlela olicula ngayo liculele uzuko lukaThixo
Will you give us a lead on it, Brother Neville? My faith looks up to thee, thou.
sizithobile inhloko zethu ndiyakuthanda ukufunda kwimibhalo engcwele yebhayibhile
St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add his riches.
UMateyu ongcwele isahluko sesixhenxe imiqolo yeshumi lesithathu neyeshumi lesine.
Enter ye in at the strait gate. Inkosi
ingongezelela insikelelo zayo ezityebileyo salifunda nje. Ngenani ngesango elimqinwa ngokuba libanzi isango iphangalele nendlela esaya entshabalalweni. Baninzi ke abangena ngalo.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leads.
Ngokuba limqinwa isango, icuthene nendlela esayibomini. Bambalwa ke abalifumanayo.
Let us pray.
Masithandaze.
Oh God, who brought again the Lord Jesus,
wena uyibuyisileyo kwakhona inkosi uYesu ekufeni nasengcwabeni.
And has presented him to us this morning as a living sacrifice.
Waza wamnikela kuthi kusasa nje njengedini eliphilileyo. Sibunikela ngokuthobekileyo ngokutsha ubomi bethu kuwe. Ngencinga yokwazi ukuba unokusikhumbula olu hlobo.
While we were yet sinners,
sengaboni sifile zizono nazigqitho.
You sent your only begotten Son.
Wathumela unyana wakho kuphela komzeleyo. Enziwe wakuyimoya enyama enesono. Ukuze abe inhlawulelo yezono zethu. Ukuze ongena tyala abulaleke ngenxa yabanetyala. Ukuze asibuyisele ngosixolelanisa kwakhona ebudlelaneni nawe.
No God, if there is sin in our midst this morning,
kwaye othiko ukuba kukho isono phakathi kwethu kusasa nje into enokuthi ithintele umoya oyingcwele ekuziseni kuthi umyalezo kathixo kwiintliziyo zethu ngabanye siyakuthandazela oko ngokuthobeka nkosi sixolele izigqitho zethu sicoce ngegazi lenkosi uYesu
whom we know in ourselves
njengokuba sisazi ukuthi ngokwethu kuba kukho nto isithi saye siyavuma ukuba kukho nto isithi
but thou art holy
kodwa ke wena ungcwele wena uyinyaniso wena ulilungisa wena ungulo mthombo wenceba sikhasela apho ke ngokuthobeka namhlanje njengemiphefumulo ezohlwayayo
as the testimony has just went forth
njengokuba ubungqina sebuphumile buvela eJamaica nobuvela ePuerto Rico nalapho usenzele khona engakho kuba mikhulu imisebenzi
oh God it's the sign of the coming
oh Thixo oko kungumqondiso okuza kwalowo ulilungisa
how you delivered brother Evans from
indlela owahlangula ngayo umzalwane Evans umazinyane chefu alonyoka
because he was a believer
ngenxa yokuba elikholwa waye amazwi akho ahlala einyaniso
now lord deliver us from the pain
ngoku nkosi sihlangule kumabamba okufa kusasa nje apho uthaba lusilume khona lwasifaka ityhefu
let thy healing balm this morning
makathi amafutha akho aqholwe empiliso kusasa nje nkosi anyakamise imimoya yethu asihlambulule Kuko konke ungalungisa. Filisa ukugula kwemizimba yenyama eyaphukileyo amandla othaba. Bonke abaphambi kobukho bakho obungcwele bangangaphiliswa. Thetha nathi ke ngoku ngelizwi lakho elibhaliweyo Nkosi. Ndingayazi into endiza kuyithetha kodwa nguwe yakundibonelela ngayo. Kwaye uyasiyala Nkosi usilungiselela ukuza kwakho.
For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Uba oku sikucela egameni lika Yesu, nangenxa yakhe. Ndihlala nisemva kwexesha kancinane, ngokuba bendilindile ngoku kwaye isikolo secawe ndiyaqikelela siphumile. Kodwa ikho into ekhoyo malunga noku. Ndingakufika ekhaya ndisuke ndive ngathi ndinexesha elininzi. Uyazi, sisekungxameni okukhulu kakade. Noko siza kukholwa nje kuThixo.
Our Lord was giving this stern warning.
Inkosi yethu yayisinikela kubantu besizukulwana sayo esi siyalo singqongo. Abantu ababengabakhonzi kakhulu.
And he said, "Straight is the gate, and narrow is the way that leads to life."
Imxinwa isango icuthene nendlela esayibomini. Bambalwa ke abalifumanayo.
Now that wasn't because they wasn't religious.
Ngoku kwakungekho ngenxa yokuba babengengobakhonzi. Babengabakhonzi ngokugqithisileyo.
And because that they had trusted in
Why ngenxa yokuba babethembele ecaweni nakwizithethe ezithile namahlelo.
And had believed to an extent.
Baze bakholwa kangangoko kuThixo. Bacinga ukuba yonke into yayilungile.
But he was telling them that there would be Kodwa wayebaxelela
ukuba babembalwa ababeya kungena.
And I'm wondering this morning if
Kwaye andazi namhlanje kuba andinakusifanisana eso sizukulwana nesi sizukulwana. Yabona, kwakusekuvalweni kwesigaba samaYuda. Wayebhekiselela kwabanye nakwiziphelo ezahlukileyo zezigaba ezahlukileyo. Wayebaxelela ukuba kwaloo nto inye yenzeka kwizigaba zamaxesha ngaphambili yayisenziwa phambi kwabo
ngoko
baze basilela ukuyiqaphela masibone ke ezinye zezinto awayethetha ngazo bona ngokomzekelo babengakholwa ukuba uThixo wayekulaa ndoda
obstacle that they had to climb over.
Yayisesona sithintelo sikhulu babemele ukuqabela ngapha yakwaso eso. Yayikukuba kwakunokuthini ukuthi yena engumntu azenze uThixo.
They could not see how God could dwell in human.
Mabengayiboni indlela nokuthi ngayo uThixo ahlale enyameni yomntu.
And in all ages.
Waye kuzigaba zexesha zonke. Kumaxesha onke uThixo abasoloko ehlala emntwini.
Man is God's
umuntu uyinto yokusetyenziswa nguThixo.
And every generation God speaks to
his sonke isizukulwane uThixo uthetha kubantu bakhe ngemilebe yomuntu.
He always chooses someone or something.
Uhlala enyula umuntu okanye into ethile anokuyisebenzisa.
And he referred to them as being such a
Waphikiselela kubo ke ngokuthi sisikhubekiso esinjalo. Ngo-Abraham.
He said, "Call them if you call yourself the children of Abraham."
Wathi ebaxelela ukuba nizibiza ngokubani ngabantwana baka-Abraham. U-Abraham uyihlo wawubona umhla wam wakuvuyela ukuwubona u-Abraham umprofeti.
And no doubt that Jesus was referring to them.
Kungaphandle kwamathandabuzo ukuba uYesu wayebhekisa kubo ukuba wayebabonisile ukuba wayengumesiya ngokuba umqondiso kaMesiya
wawumlandela.
Kwaye kwasoloko kunjalo kuso sonke isizukulwane ukubakho komqondiso kaMesiya. Kodwa yena ezenza uThixo uMesiya ngokwakhe loo nto yabakhubekisa. Wabengena kuyiqonda.
Now when Abraham, who they call their father,
ngoku wathi uAbraham ababembiza ngokuba nguyise wabo akuhlangana noThixo wayesenyameni nangoko.
Because he eat the meat of a calf, eat cornbread.
Ngokuba wadla inyama yethole, wadla isonka sengqolowa, esela nobisi nebhotolo, kanye phambi koAbraham. Kanti wayenguThixo uAbraham wamqonda uThixo wambiza ngokuba uElohim onguYehova onamandla onke.
A man wearing clothes with dust on his body.
Indoda inxibe impahla inothule emzimbeni wayo yahlala phantsi komthi isenzela umthunzi yadla inyama yasela ubisi.
Then those cold cruel-hearted, selfish,
righteous. Jews believed to be the son of God.
And he was letting them know that he was doing the same thing to his
flesh. Ezo uThixo wazenzayo ekwenye inyama ekuhlanganeni kwakhe noyise wawo uAbraham.
And Abraham believed it.
UAbraham wayikholelwa. Bona ke abazange bayikholelwa.
You see, when Abraham was sitting under his tent,
uyabona ngexesha uAbraham wayehleli phansi kwentende yakhe ngokuba wayezinyulele.
And that choice is brought before
ukuzinyulela kuziswa phambi kwakhe wonke umuntu ozelwe kweli hlabathi.
The tree of good and evil is set before every person.
And when Lot was married,
Abraham, being a just man, said to them, just let there be no arguments among us.
Magunga bukongo opaka
tukwetu. That place comes into every believer's life. And it's before you this morning. Lot didn't think it was going to
be that.
But he went to looking towards Sodom.
And
there's many times that we look towards the evil. I'll join this certain church. Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people.
Ukuba ulandela uKristu uyakuthiywa ngabantu kuba bonke abaphila ngokuhlonela uThixo kuKristu uYesu bayakutshutshisa. Kananjalo ukuba uza kuKristu awuyikuza ngankonzo ithile okanye naliphina ihlelo okanye nawuphina umgaqo. Uyakuza ngegazi nalo kuphela ijelo lokungena.
And you cannot bring no one with you.
Kananjalo akukho umuntu unokungena kunye naye. Uyakuza uwedwa uze ume phezu kolwakho uvuma nokholo ololwakho. Awusayi kungena ukuxhomekeke kumfundisi okanye kukholo lukamama wakho.
You'll come as an individual.
Uyakungena ungumntu ozimeleyo xa usiza kuThixo. Kwaye ngamaxesha amaninzi siyakwenza oko kuzikhethela kungekho ngqondweni. Kunokuthi ukuba ulothe wathi akubona yonke into ilula, wabona apho ikhoyo imali eninzi nodumo oluninzi ngenxa yokuba wayeza kuba ngumntu wasemzini abe yindoda nengqondo efundileyo enolwazi ingqondo ipsychology eninzi. Waye ke wayenokuzenza izinto ezithile abe ke nangoko eyigcinile inkolo yakhe. Wayecinga ukuba ndinokholo kuThixo ngoko ke ndiza kuhla ndiye phaya ezantsi eSodom ndaye ndiza kuzenzela imali ethe chatha.
And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher. See,
Ngoku ebesenokuba lilungu lenkonzo elingengeneyo kodwa kufuneka uyicikide inkonzo nabantu bayo ngezibhalo. Ngamanye amaxesha baye ngenxa yokuba indlela edumileyo abantu benxiba ngcono abaya kuloo ndawo ithile. Ngako ke apho senza khona impazamo yethu eyingozi. Ngoku qaphela oku.
No Abraham
inye into wayenokuyenza yayikuba abe ngowesibini ekunyuleni. Kwaye ngamanye amaxesha ukuzinyulela ungowesibini kokona kungcono kunokokuqala ukuba kuthatyathwe ngolo hlobo. Qaphela kwakungekudala apho ulothe wathi wasibona isixeko esikhulu. Wayengayiboni inkosikazi yakhe ijika iba sisimo setyiwa nangoko. Wayengawuboni umlilo usitshisa isixeko. kodwa u-Abraham wathabatha indlela ekunye nabambalwa abacekisiweyo benkosi wahlala kozintlango kanti nangoko kwakunokuthini ukuba usara wayenokuthi ngoku ukhumbule usara wayengoyena mfazi mhle kwelo lizwe lonke kwakungekho mfazi mhle njengosara wonke umntu wambonayo wasuka wamthanda ngoku kwakunokuba lula kakhulu kusara ukuba athabathe olo hlobo lokuzinyulela kodwa wanyula ukuhlala noAbraham.
Oh,
bafazi musani ukuvumela usathana nimfamekise ngokuduma nokujonga le naleya hlalani nokristu kuba iyure isondele intabalalo ezinkulu zisendleleni ezingaphezu kwesodom negomora kweli lizwe isodom negomora ziya kuba sisibonelo kulo ngoku ngeli lixa uAbraham wayethabathe indlela wayeyinikwe nguthixo waze wafumana owona mhlaba ubhityileyo akazange abe nampumelelo konke konke kodwa nangoku wayesazi into enye wayekhonza uthixo kwaye wayekholwa kuthixo
So one day there came
ngoko ngenye imini kwafika amadoda amathathu kwayeyenothuli mpela ediniwe uAbraham wavela usizi wathi dlulani ngapha nihlale phantsi komthi womoki umzuzwana wathi ke esemi apho ethetha nawo waqaphela ukuba yayingengomadoda aqhelekileyo nje kuphela ngendlela athetha ngayo ayahlukile waza uAbraham wangena waxhela itole wathi malilungise wathi usara makenze isonka alungiselele ukuwaphakela ngoku ukhumbula amabini kuwayezingelosi iingelosi zikwinyama yomntu enye yawo ke yayinguthixo ngokwakhe le yayinguthixo ke yayize ngomva wayo ententeni usara yena wahlala ententeni ndiyathanda ukubona umfazi ogcina indawo yakhe ngolo hlobo angaphuma yokuxela indoda yakhe into emayiyenze esenza njalo qho kuba kubekho umntu ofikayo koko wahlala ententeni ngaphandle kwamathandabuzo mhlawumbi wayehlamba izitya okanye ukho into ethile awayeyenza le yona yayinguthixo yaba soloko iphumuzela ngasesodom yaze ke yabaxelela into eyayiza kuyenza iingelosi ezimbini ke zehla zaya khona zakushumayela ivangeli kodwa enye yashiyekela yayileyo ke yayinguthixo andinakusigcini imfihlelo endizaziyo ndingamxeleli uAbraham ngokuba uya kuba yimdlalifa yehlabathi sinelungelo kusasa nje phandla lokuba sizazi iimfihlelo zokuza kwenkosi kuba banoyolo abaxolisi ngoba baya kubizwa ngokuba ngabantwana bakathixo banoyolo abalambayo banxanwe ngokuba baya kuhluthiswa banoyolo abahlambulukileyo intliziyo ngokuba baya kumbona uthixo bona banoyolo abanobulali ngokuba baya kudla ilifa umhlaba ngoko ukuba ibandla likathixo ophilileyo liya kudla ilifa umhlaba akukho zimfihlelo lingazaziswayo konke wandixelela khona ubawo ndinixelele nani watsho uYesu
And they could not believe him.
Abazange bakholwe kuye ke.
So in the days of
Ngoko ngemihla kaAbraham njengoba ebhekiselele kuyo.
He said
wathi njengoba uAbraham wayethethene nesithunywa yaba ke intente siyinikele umva.
And he told Abraham
yaze yamxela uAbraham ukuba iza kumndwendwela ngomntwana. USara ke ententeni wahleka.
And he said why did
Yaze yathi uhlekele ntoni uSara?
What was he showing?
Yayibonisa ntoni? Uhlekele ntoni uSara? Kwakuziyure nje ezimbalwa phambi kokuba kube yintshabalalo ukwenzeka kwaloo nto uphambi komgwebo kanye lo mlilo wehla ezulwini wasitshisa isicebo wabe wenziwe lo mqondiso wathi ke uYesu niyalahleka esithoko gqirha abakhulu bokwazi nzulu kwisizwe esasikholwa apho ngokuphandle nje izigidi ababekholwa wathi niyalahleka ngokuba ningazazi izibhalo kwanamandla kathixo kwisizukulwana esinjalo esasingamadoda aqeqeshwe ngolona hlobo awayesizifundiswa ekhuliswa libandla wayesithi umntwana akuzalwa abe engowebandla kwakunyanzelekile ube ngumsirayeli kwiintsuku ezisibhozo emva kokuzalwa kwakho yayilulwaluko ube ke ube ngumsirayeli indawo yokuqala ubupriste ke babuvela kubalevi ababeqeqeshwa kumakhulu eminyaka ngezibhalo ukanti uyesu wathi niyalahleka ngokuba ningazazi izibhalo babezazi kweyabo incwadi yokufunda babezazi ngokweekatekizimu zabo babezazi ngokwemfundo yabo yezibhalo kodwa uyesu wathi anizazi izibhalo aniwazi namandla kathixo ukuba benimazi uabraham ngenindazile mna ukuba beningabantwana bakaabraham ngenindazi ngokuba wawubona kwangaphambili lo mhla ngokuya ndandimi phambi kwakhe phakudala ndikumzimba wenyama ndisenza oku wayezazi ukuba yayindim waye wandibiza ngokuba ndingu-elohim kodwa naku ndisenza kwaloo nto inye phambi kwenu nibe nindibiza ngokuba ndingubhelizibhowubhe ou bathi sinaye uabraham uba wethu nibiza uabraham ngokuthi nguyihlo wathi ngoba thina singabe bantu sisizwe singamakholwa singabantu abalulekileyo singabantu bakathixo uyesu wathi ningusathana nguye uyihlo eso sizukulwana ndifuna ukusifanisa nesi namhlanje ngokanye kukho izigidi zabantu ababanga ubukristu babe bengazi ngothixo ngaphezu koba unokuqhakancengazi ngezithwalanto ezasejiphela ukwamadoda nabafazi namhlanje ngokuphandle izigidi zabavuma besithi bangamakristu ezingawazi nokuqala umthetho wamandla ovuko lwakhe abazange bakungamla ukulunga kwakhe abazange baweve amandla akhe amehlo abamfanyekisiwe kwinyaniso wathi nizimfama ezikhokela imfama akunakuthi ukuba imfama ikhokela imfama aziyikweyela zonke ematini baze ke bacinga singamakristu singamakholwa singabawona amabandla aphakamileyo akhoyo oorabi bethu baze zona zifundiswa zingcono bazizo nangoko ke uyesu abaxela ukuba babengazazi nokuzazi izibhalo yabona indlela uthixo awafihlwa ngayo kumehlo ezazi nezilumko watyhilela intsana abo bayakuthanda ukufunda oh amandla amakhulu kathixo angena siphelo ulunge unjani kwabo banqwenela ukuhamba ngokugqibeleleyo phambi kwakhe akasayi kubavimba nto ilungileyo ukubona nje umhlapho isizwe sethu ihlabathi lethu selingcoliswe yiloo nto inye uyesu wayefuna ukubalungisa ngendlela eyiyo bathi ow uabraham kuba wethu kwaye siya kuba sebuqaqaulini musani ukuzihlupha ngaloo nto ngokuba siyakholwa kuthixo siziprofesa yaye siyakholwa kuthixo siyabafundisa nabantu bakuthi ungubani ke wena ukuba uze nomqondiswano imfihlelo uzame ukuwubiza ngokuba unguthixo akukho nto uyiyo ngubhelezabhubhe nantso ke babe nayo imigaqo yabo nehlelo lawo uyesu wabaxela ukuba ningusathana yicinge nje kwayeso sizukulwana ndisifanisa nesi namhlanje xa sinezigidi ezijoyina inkonzo sinamashumi amawaka uthixo ke uyehla azokuhlala ebandleni lakhe kwakhona nokuthi azokwenza ezo zinto zinye wayesenze phaya ukuze azenze abe kwanguye izolo namhlana ngonaphakade abantu basuke bayinikele umva njalo abanye besenzela ukuba badume abanye baleka ukuba nizinyulele oko kusisinyanzelo kubantu awunako kumaphakathi unyanzelekile uba uthi ewe okanye hayi awunako ushiya laa mnyango usengulaa mntu umnye ubungene unguye awunakuyenza loo nto unyanzelekile ukuba uzinyulele zinyulele ukristu kusasa nje babecinga ukuba yonke into esebandleni yakusindiswa.
Jesus said, "Straight is the gate."
Amen.
Yes, what limqinwa isango uthena nendlela bambalwa ke abalifumanayo.
Let me warn you this morning.
And buyale kusasa nje bandla. Lumka.
Carefully, it takes time today and our self-righteous
self-righteousness. Iyure apho amadoda nabafazi bema ezinkonzweni nasezihlalweni zenkonzo bacule nemihobe kaThixo.
Walk out of that church and
baphume nje kuloo nkonzo bathaya imidiza basele iwhisky baye emidanisweni baze baphilele ihlabathi bachule krwada nangoku namanyala bazibize ngokuba bangamaKristu. Xa abafazi namadoda banokuhamba besuka epulpitini okanye besuka enkonzweni besuka nakwindawo yamandla ovuko lwakhe apho loo mqondiso mnye kamesiya usebenza phakathi kwabo bangabi zizidalwa ezitsha kuKristu ukho undonakele. Xa amaphephandaba anokuyivakalisa ukusukela enxwemeni ukuya enxwemeni ukuya nokubuya ukusuka kwiingingqi ezinomkhenkce zasemantla ukuya kumahlathi aluhlaza asemazantsi uThixo uyayithumela baze abantu bayinikele umva rhoqo. Noko ke singathini, singenza ntoni? Sibuyela emva ezibhalweni apho wathi yimqinwa isango icuthene nendlela bambalwa ke abalifumanayo. Wathi njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa kuya kuba njalo ngemihla yokubuya konyana womntu. Ngemihla kaNowa ihlabathi lalinabantu phantse kanye njengoba linjalo namhlanje. Inzululwazi yabo yayidlula le yethu. Babesakha imifanekiso eqingqiweyo neephiramidi nezinto ezingenako ukuzenza namhlanje. Ingabantu ababaluleke kakhulu, abantu abalumkileyo. Kwaye khumbula, ithi inzululwazi namhlanje ngumzuzu mnye phambi kwenzulu zobusuku. Ngumzuzu mnye phambi koba usiba lubethe iyure entloko, liphelile ixesha kunokuba sicinga. Themba ukuba umoya oyingcwele uya kuhlanzula kwintliziyo yekholwa ngalinye njengemihla kaNowa. Bangaphi abasindiswayo ngemihla kaNowa kwesa sizukulwana?
Eight out of many.
Masipozo kwizigidi ezininzi.
He said, "So shall it be in the coming of the Son of Man."
Wathi kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu.
And as it was in the days of Sodom.
Nanjengokuba kwakunjalo ngemihla yaseSodom. Kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu.
Over the tens of thousands there was three.
Abangaphezu kwamashumi amawaka. Baba bathathu abasindiswayo. Usenokuthi kum uShumayeli uthini ngalamawakawaka azakuza naye ngoku umzalwana wona enziwe ngabaphuma kwizizukulwana ezininzi. Ndingamangaliswa ukuba ishumi elinesibini lingaphuma kwesizukulwana. Limqinwa isango icuthene nendlela bambalwa ke abalifumanayo.
Oh, I know the church is what they say.
Ukuba ungabhalisa igama lakho encwadini ukuze ube lilungu, ngoko uyakuba ulungile. Azikho izibhalo ezinjengezo. Ukuba yonke into enegama layo elisencwadini nasenkonzweni, kungakho izigidi zezigidi eziphindwe ngezigidi zezigidi. Yonke into iya kungena. Ngoko ke zonke iindidi zemimoya ziya kuba phakathi phaya, liyakuba kumeko enjani ke izulu. Yicinge nje ke ngoku. Omnye angathi kum ngoku yima umzuzu njemzwana uBranham ozi bantu bandakha ndabeva bethetha ngelwimi yazi uba baya kungena. Loo nto ayithethi kuthi baya kungena konke konke. UPaulos wathi kumaKorinto okuqala isahluko shumi nesithathu, ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu, uthando ke ndingenalo andinto yalutho. Obe ndiye kwinkonzo kazibanibani, owenze ngakanani ukuba mikhulu imisebenzi, ndimbone esenza ukuba iimfama zibone. Nangoko usenokuba ulahlekile. Baninzi abayakuza kum ngaloo mhla bathi, "Nkosi, ndandingashumayelanga egameni lakho, ndaprofeta. Akuthanga egameni lakho ndakhupha imimoya engcolileyo. Akuthanga egameni lakho ndenza imisebenzi emininzi emikhulu." Uya kuthi, "Mkani kum nina basebenzi bobugqwetha, andizanga ndinazi nokunazi." Limqinwa isango icuthene indlela bambalwa ke abalifumanayo.
me give you some estimations that will shake you. According to medical science, and the city of Chicago,
kwisixeko saseChicago ngokwengqikelelo manani kagqirha bathi kukho amashumi amathathu amawaka iziganeko zokuqhomfa eChicago kuphela kwiintsuku ezingamashumi amathathu ababenazo oogqirha zingaphi kwezipilisi zincinci bazityayo nezinye izinto eziziganeko zokuqhomfa ubalo manani lubonisa ukuba emelika baninzi abantwana abazelwe beyimigqakwe ngaphezu kwabantwana beqhina elingcwele lomtshato ubusazi ukuba ibhayibhile yathi kwideuteronomy sehlusimeni esinivesi yesibini yathi umntwana ongumgqakwe uyakuthabatha iminyaka engamakhulu amane phambi kokuba iphele loo nto abantwana babantwana babantwana babo abanakuma ebandleni likayehova amakhulu amane eminyaka izizukulwana ezilishumi ngamashumi amane eminyaka kwizizukulwana uyisomkhulu khulukhulukhulukhulukhulu wayengumgqakho womntwana akekho emfanekisweni konke ngoku yintoni ndibonise ukuba yatshintsha phi na siza kwintoni wayengoku imigqakhwe ngenxa yokrexezo nabafazi abanezono benxiba ezitratweni ngokwamadoda nto leyo ilisikize emehlweni kathixo abatshayi bemidiza abaseli bendywala izimixube ababizwa ngokuba ngabavuma ukuba bangamakristu uthixo uyalala igquba elinjalo lwamayenyukazi injalo loo nto baze ke bazibize ngokuba ngamakristu akumangalisi ukuba uyesu abe wathi limqima isango uthene nendlela bambalwa ke abalifumanayo abanako ukuzithoba banenkani khangela udavide wathi akuba exelelwe ngesono sakhe wasenzayo wakhawuleza waguquka uthixo ke wamthanda ngenxa yoko ukuba baxela ngezono zabo baza kuthi anakuphinda ndilingcoliso olucango kwakhona ngokuba banendawo ezininzi abanokuya kuzo beza kuya kuloo mingxuma imigqakhwe iyakumelana nento enjalo kodwa lixesha loba bashumayeli bathabathe sonke isiqeqe sikathixo bashumayele ilizwi ngaphandle kokwenzelelela ivangeli abantu bafanele kukuzithoba akusekho ukunyaniseka phakathi kwamakristu ngoku kwaphela bafuna ukuthi ndingumwisile ndingumbhaptizi ndingowakwamoya loo nto ayithethi nakangaka kuthixo ndithethe ngelwimi ndenza imangaliso sigxinisa ngako konke kuloo nto ngeli thuba loo nto iyenye ezona zinto zimfamekisayo banokuzenza ngokuqinisekileyo imvula ina phezu kwamalungisa nabangemalungisa imvula inkcenkceshela isilimo kanye njengokuba ilunkcenkceshela ukukhula imvula enye ngumoya ingcwele omnye ohlela abantu nangoko kwakuthethi imveli yabo ifanele ukuba ibe yetshintshekileyo ukusukela ngaphakathi ukuya ngaphandle ingabi kukubonakaliso okanye umboniso wangaphandle ngoko ibe ngumoya ongaphakathi ophilileyo omenza loo mntu abe sisidalwa esitsha oyithobayo intliziyo yendoda nokuba ngumfazi phambi kothixo mshumayeli uthetha ukuthi uyathandabuza ukuba ishumayeli nesibini kwesi sigidi nezigidi zezigidi ezine zabantu abasehlabathini ndiyathandabuza ukuba kungabakho neshumayeli nesibini eliya kungena kuxwilo yicinge nje loo nto ndikuxela into eyathethwa nguyesu apha evangelini yicinge nje loo nto ufikelele phi ke ngenxa yokuba kuziphatha kakukungena phakathi kwabantu waqalisa ukuzalwa kwabantwana abayimigqakhwe loo nto iyabacima kwaphela yabona sinokumapha iiyure ezininzi sizibeka ezo zinto ungabona ke ukuba siphila kwisizukulwana sabantu ezonakeleyo esibi kakhulu esibole butyu akumangalisi ukuba bangaboni imiqondiso akumangalisi ukuba bangayiva ivangeli benziwe likhuni kanti bangabe nkolo kangako benentlonelo futhi akazange atho uyesu kuthi umoya uthetha ngokucakileyo ukuba ngemihla okugqibela abantu baya bangabaqhankqalaza abakrhathi abathandi beziyelo unoba bathande uthixo abanyelisi abangena kuzeyisa abaqhankqalazi bengabathiyi bezinto ezilungileyo benokumila kokuhlonela uthixo yebona ngoku uyakwazi ukukhwaza ngokuqinisekileyo uyakwazi ukuthetha ngelwimi ngokuqinisekileyo ukholo luyakukhupha idemoni ngokuqinisekileyo kodwa asiyiyo le nto sithetha ngayo leyo ngoke usenokuthi kum mzalwana ubranham lintoni uphawu lomkristu ubani uyakusindiswa uyakusindiswa wena mzalwana ubranham ndithembele kuthixo malunga naloo ndawo andazi ndiyakholwa ukuba ndisindisiwe ndibuthelekisa ubomi bam mihla yonke nelizwi ukuba buphili ngokulungelelana nelizwi ngoko ke ukho undonakele kufuneka ndibuyele umva ndibulungise ngoko ke khawutsho mzwana ubranam xa abantu bethela ngelwimi loo nto ayithethi ukuthi basindisiwe hayi mhlekazi hayi ngokuphandle ndakhe ndaweva amagqwirha nabathakathi bethetha ngelwimi nayo yonke enye intlekele ndakhe ndabava abantu bethetha ngelwimi bahlale nenkosikazi yenye indoda ndakhe ndabona abantu bethetha ngelwimi baxhume enyuke besihla bekhwaza ngokungayindlu yatsha baphuma bayokwenza ushishino ngendlela yokuqhinga bebe baxoke nayo yonke enye into ungakulindela njani oko hayi mhlekazi bengamalungu enkonzo amadikoni enkonzweni benentlonela kangangokuba benokuba nako ngoba ucinga ukuba bangawathenga ngecawa amafutha enqwelo hayi kodwa ngomvulo benze into engcolileyo nebolileyo neyona iphantsi uthixo uhlala entliziyweni hayi ngaphandle yinto evela ngaphakathi entliziyweni limxinwa isango kuthene nendlela bambalwa ke balifumanayo njengoba kwakunjalo ngemihla kanowa bazibhozo kwezo zigidi njengoba kwakunjalo ngemihla yesodomu babathathu kwizigidi kuyakuba njalo ekuzeni konyana womntu niyakubona ke okonakala siphakathi kwako niyayibona indlela ezithi zonke iingcinga zomntu uphuma nje phaya aze usathane enza abashumayeli ababukhali ngengqondo bemepulpitini babayeke abantu baqhubeke nje nako ngenye imini omnye umntu wathi andinakuthanda ukuba ume epulpitini yam ungabenza baphambana abafazi bethu hayi sebenjalo nje kakade okungabuyisela ezingqondweni zabo ukubaxela ukuba kwalapho bayiyeke ukunxiba izimpahla nezinto ezinjalo kwaye ke kukho umntu othile ofanele ukwenza oko ndathi kwinkosikazi yam ndiphambene mna ingaba ndishuyazingqondo okanye nantoni kanye kukho into engaphakathi kwam engakwazi ukuthula kufuneka ndiyivakalisa ndikhathala noba ubani uthini na bathi uza konakalisa ulungiselelo lwakho ulungile naluphina ulungiselelo luyakoniwa ivangeli belifanele ukoniwe thixo sinike ubuganga bokumela into eyinyaniso size sithethe inyaniso malunga nayo usisono ihlazo limxinwa isango watsho uyesu icuthene nendlela nina ke nicinga ukuba zizigidi naninina nonke mawisile mabhaptizi marhabe noba kwamoya nicinga ukuba niyakungena niyakuphoxeka ngaloo mini uyesu wathi baninzi abaya kungena bahlale ebukumkanini bathi nelungelo lokuba lapha wathi kodwa abantwana bobukumkani baya kubakhupha uya kubakho ukulila nokuhlahlamba nokutshixiza kwamazinyo kungcono lizithathele uluhlu kusasanje umkristu uya kubakho izigidi eziphindwe kalishumi zaphindwa ngezigidi zezigidi zababanga ukuba bangamakristu ababenyanisekile ebomini babo abaya kuliphosa isango watsho njalo uyesu bangaphi abaya kungena andibazi uba bangaphi nabayayo inye into thixo ndenze ndibe ngomnye wabo nantso ke into nguye umgwebi mandibe ngomnye wabo uthi wena mzwana ubranham ungaqonda njani ke xa ungumkristu andazi kodwa mandikuxele into ethethwa sisibhalo ngokuqinisekileyo uyakholwa yiyo ekuthunyelweni kamoya oyingcwele ehlabathini uthixo athetha ngomoya oyingcwele wathumela isithunywa sakhe phambili kuqala waze wathi hamba phakathi kwesixeko naphakathi kwabantu ubeka uphawu emabunzini abo abo bancinayo balilayo ngenxa yalo masikizi bezilungisa ezo zinto yintoni isikizi umfazi yokunxiba isinxibo esilungiselelwe indoda iyamkhathaza loo nto uthixo wakha wakufutshani nendawo apho kukho into emasikizi indlela ekuhlupha ngayo awunakumelana nayo umfazi osuka anxibe isinxibo esisesendoda yile ndlela imenza azive ngayo uthixo leyo usenokucule kwayeleni usenokuthandaza yonke imihla ukhwaza kwakhona yonke imihla okanye uphilele uthixo yonke imihla ube ugwetyiwe ebusweni bukathixo sithetha loo nto okanye isibhalo isikizi nabo ke bazigcinayo izinto ezinjalo baya kuba nesabelo kunye nabanjalo thixo sinike ubabalo lokuba simelane nabanjalo nokuba kufanele ukuba ume wedwa yimakuloo ndawo ulibambe elizwi likathixo esandleni sakho alinakuze lisilele ngoku sifikelele kumhlapho bangamasikizi abantu isithunywa ke siphumile siyatywina kwakhona ndifumanele umntu abe mnye ejeffersonville uba uyafuna ukwazi ukuba ngubana oyakusinda.
Find me one person in our city that sighs and cries.
Ndifumanele umntu abe mnye kwisixeko sethu onqinayo ekhala ohleli njalo ekhathazeke nomthwalo ethandazela amasikizi enziwa esixekweni.
Can you raise your hand and put it on one person?
Ungasiphakamisa isandla sakho usibeke phezu komntu abe mnye.
Then take this. Ngoke
thabatha esi siphalo. Imicino isango. Uthene nendlela yabomini. Bambalwa ke abalifumanayo. Yayingabo kuphela ke kwafanana kuba beqiniwe. Ondingakubonisa uninzi oluya enkonzweni. Ndingakubonisa uninzi olucula ekwayaleni. Ndingakubonisa abaninzi abafundisa isikolo secawa. Ndingakubonisa abaninzi abazintloko zabahlali. Ndingakubonisa uninzi olukhwazayo. Uninzi oluthetha ngelwimi. Abaninzi abasebenza kumsebenzi wevangeli. Kodwa ndibonisa abe mnye othe mazantsi entliziyweni yakhe. Ahlupheke ngenxa yezizono zehlabathi. Ndibonise umshumayelo onokuma namhlanje awohlwayelo mahlelo. Ndibonise umshumayelo onokuma athethe izinto awohlwaye mahlelo. Bangcono ukuba angenzi njalo uyakukhatyelwa ngaphandle. Akumangalisa uba uBilly Graham waxela uJack Moore nje wathi engaboni ukuba zixhaswa njani neenkonzo zam wathi akangombhaptizi enyenguyena mwisile okanye wakwamoya wathi kwaye bonke bamchasile ngokuqiniseleka ndithetha loo nto isizathu sokuba nditsho andinakuyithetha esihlangalaleni ndiyithetha kwibandla ele lam ndisengxake kwenu ngokuba iyure yokuvavanywa iphezu kwam bathi uba uyakuza kuya kulunga kodwa makungabikho nto uyithethayo ngalaa nto unokusuka uvale phezulu. Ndiyakushumayela into uThixo athe mandiyishumayele. Injalo loo nto. Omnye weso siposo kuya kubakho ndaweni ithile. Omnye wabo uya kubakho ndaweni ithile. Kodwa ngaloo mina ndifuna ukubana tyala lakuthi ndenzelela ngenxa yomgaqo othile okanye ngenxa yemfundiso yecawa ethile okanye ihlelo elithile ndishumayele inyaniso. Athi utheni ungenzi njalo nje utheni ungathi ulungiselo lwakho mzala uBranham olukhangelelo olukhulu kangaka utheni lungavele lutshayele njengokuba esenza amanye amadoda nantso ke kanye apho yiyo leyo ndiya esixekweni ucinga ukuba i-assembly zokukodi ingasebenzisani nam hayi ngoku ndikukholelwayo abakholwa bona usenokufumana abe mnye emzuzwini ucinga uba mawuyisila ngenza njalo zama nje ufumanise ndiba ngumphathi wam isithuba seveki nje. Ukuba uyangena uyakungena egameni likayesu. Injalo loo nto. Okakade bakufaka phaya ngokuqinisekileyo bakufaka phaya ndaweni ithile ngokuze ungabi nakunxibelana nabo nangayiphi na indlela kwizinto ezinjalo uze uthi xa umkayo bathi o ngoku umzana uBranham ubuphakanyelwe sisiciko kancinci uyazi ngoku ukuba ndiphakanyelwe sisiciko ngoko ibhayibhile iphuma ecaleni kwimfundiso yile nto uyathethwa ibhayibhile leyo ewe umhlekazi. UYesu wathi utheni ndibiza ukuba ndikuphelisa bhubhe nje nakholwa ngusolomoni umqondiso wakhe ocalulo nakholwa ngumhla wakhe ukumkanikazi wasezantsi weza vela kwiindawo ezikude zomhlaba uza kubona eso sipho waza wakholwa yena kusibona nina nibe nihleli nisijongile yonke imihla ningakholwa siso kwaye abazalwana abangabakhe abazange bakholwe nguye bathi nyuka uyesihlweni wathi kodwa ndinyuki ngoku wenyuka ngandlela yimbi ngoba abazalwana bakhe buqu babengakholwa kuye injalo loo nto yimcini wayisango uthene nendlela bambalwa ke abalifumanayo wathi kwakufika kubafundi kwakufika kumanqam babephi umfazi omnye nendoda babeminga kuye emnqamlezweni uyohane nomariya abanye babo babemkile bonke ngawona manqam lingoku ixesha kungoko apho uThixo enza izinto kungoko apho uMesiyas emhlabeni kungoko apho amandla kaThixo asebenzayo ebantwini bakhe baye ke bababiza ngokuba ngabazenza ngcwele abangena ngqondo baphambeneyo oh into enjalo kodwa yiyo le yure ngokuqinisekileyo kuya kubakho udana olukhulu emgwebeni or umthengisa iziyobisi uyazazi uba uya kuba semgwebeni ngokunjalo nosiqoqo utywala uyazazi apho aya kuba khona ngokunjalo noyenyukazi liyazi uba liya kumaphi na ngokunjalo nodlala amaqashiso ngemali uyazazi uba uya kumaphi na ngokunjalo nenxile liyazazi uba liya kumaphi na aliyukudaniswa kodwa udana apho luya kubakho kukwabo bacinga ukuba babelungile kulapho lukhoyo udana bathi bakufika phaa phezulu bathi ngokuqinisekileyo sakuba idimoni ngegama lakho singabashumayeli singabe nkonzo ezithile ethile senza imimangaliso emikhulu ow usashumayela ngoba ndaba sisicaka esithembekileyo enkonzweni ndandikubhishophu ndandiyile mkani kum nina beasebenzi bobugqwetha andizanga ndinazi nokunazi nantsoke nalo udana wathi abantwana babantwana babo bayangena bahlale phansi ebukumkanini wathi sinelungelo lokuba lapha baze bakhuthele kuba umnyama obungaphandle apho kuya kubakho ukukhala nokuhlahlamba nokutshiciza kwamazinyo limqinwa isango icuthene indlela esayibomini bambalwa ke abalifumanayo iza kuni bantu bakuthi bathandekayo sasanje phulaphulani oku asiyonto ndiyiqwebileyo le ndinoxanduva lokuba ndiyixele yiloo nto kuphele noxanduva lwayo nokuba ndinakube ndihlumayele enye intshumayelo ebomini bam yinyaniso yona le baya kuba mbalwa nje abantu abaya kusindiswa hlalani nje niyikhumbula loo nto ngabambalwa nje kakhulu uzibe ngomnye wabo bangobani umzana ubranham andazi akukho mntu umbi waziwe sisebenza olwethu usindiswa ngokuzoyikela nokugubha kodwa kufuneka ungqamane nothixo ukuba intliziyo yakho ayibethi ngokulungelelana kanye nale bhayibhile xa kunjalo ukho undonakele awukhathaseni oba ithini na inkonzo yakho awunakungena ngaloo nto linyanzelekile uba ungene ngento uyathethwa nguthixo nantsi incwadi yokugwetywa ngokuphuma kuyo ibhayibhile hlala kunye nayo o uthi wena kulungile ibhaptiziwe egameni lenkosi uyesu ilungile loo nto ibhayibhile leyo kodwa kuba ubabomi abumlandeli akukuncedanga nto kakhulu ukubhaptizwa uthi wena kulungile umoya ingcwele ndamamkela ilungile loo nto yinto yobufanele ukuyenza kodwa kuba ubomi abukho khumbula ukhula lwamkelo lwamandla enza ingqolowa ikhule ukuze lukhule alwenza ukhula lukhwaze nalo ukhula noludlala lumanqo luvuya kanye ngale ndlela ivuya ngayo ingqolowa imzalo loo nto siphila ngobomi obunye nomoni ke angahlala kubukho bukathixo akhwaze uzuko aphile njengomkristu kodwa kuba kukho nto ithile yahlukileyo entliziyweni anganawo kwaloo mandla ukukhupha imimoya engcolileyo watsho uyesu angayishumayela ivangeli ngokulunge kanye njengokuba omnye umshumayele enokwenza njalo yiloo nto kanye uyesu wathetha kanjalo ibhayibhile iyayifundisa loo nto ewe mhlekazi ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu ezizithunywa zezulu ndingafanelana ndinikela umzimba wam utshiswe njengedini ndinikele ngempahla yam yonke ukuze kondlu amahlwempu ndinalo nokholo ngokude ndihluse intamo ndizenza zonke izinto ndishumayela egameni lakhe ndikhupha idimoni egameni lakhe wathi andinto yalutho ngoko wayenako ukuyenza abe nganto yalutho niyayifumana na intsingiselo ngoko into amele kukuyenza ngokusuka entliziyweni yakho yiba ngumkristu ngoku ke ungene kwisango limcino uba iphangalele indlela esayintshabalalweni kwaye zizigidi eziphindwe ngezigidi kwesizukulwana amakholo aya kungena kuyo ngokuba limcinwa isango icuthene nendlela nguwe kunye nokristu kuphela icuthene indlela esayibomini bambalwa kuphela ke abaya kuyifumana ngokungamazwi enkosi yethu lawo wo wayesenza ntoni ke wayemi apho ecalula iingcinga zabo baze bathi ungubhelizabhubhi ke angathini ukuba nguthixo ungumntu uvela apho bulumko batsho kwisixeko sakowabo xa uhamba ungena apha esixekweni kukhangeleka ngathi andikuthethi ngokunganihloniphi oku bantu ningamakristu niyandithanda uhamba ungene apha esixekweni kukhangeleka ngokungathi amandla kasisatana aya kuqukula le ndawo igwetyiwe esixeko sigwetyiwe wathini ubilly graham akungena elouisville wathi yeyona ndawo inamandla edemoni wakhe wayibona ebomini bakhe wayibeka kwiphephandaba wathi usuka ube unokukuva nje ukucinezela kukasatana kakade ndinganako ukukuva ngoba likhaya lam kanye eli wathi uyesu akubuyela kwikhaya lelakhe wathi mininzi imisebenzi yamandla angazange abe nakuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo wathi umprofeti akafumani mbeko umshumayeli xa ekwilizwe lakowabo naphakathi kwabantu bakowabo yabona awunakuyinceda sitsho isibhalo yabona ngoku xa uhamba ungena apha esixekweni waye ungandixeleli ukuba bendingena kuyazi ndiya ebantwini bandibambe isandla bathi omzana ubranham ndiyakuthanda ube usazi ukuba bubuxoki obo uyazi ukuba bubuxoki ukuba uthixo unako undixelela ukucalulwa kwentliziyo angathini ungandixelela oko ngokuqinisekileyo kwaye kanye apha phakathi kwabantu bakowenu apha esixekweni bathi bakubona bathi kulungile uyazi ndibonile apho bekho okuthilethile bekuphi ibiphi phezu ko yu siyamazi laa mfo mandinixelele ukuba kukhe kwangena umntu ekhayeni lakho ongakuthandisisiyo ahlale endwini yakho okomzuzwana uve oko kuziva ungaqhelekanga phindaphinda oko ngeshumi elinesini lamawaka ngoku uya kufumana le nto ndiyithethayo ke uze ufike kwindawo apho wonke umuntu akuthandayo oko kuziva kokwamkeleka nje owu bethu ungasuke nje uhlale apho oko yabona yiloo nto ke umoya yabona abantu ke abayazi ukuba yintoni na bamangaliswa uba kutheni na abantu engcoliseke kangaka nje yintoni eyenza abafazi abalungileyo yintoni eyenza abafazi abalungileyo uba banxibe ezi mpahla zikrwada baphume phaa phandle yintoni eyenza khona ngoku ngoku kusabandayo amantombazana aneshumi elinesithandathu ubudala banxibe impahla aba bangafanele kuzinxiba phambi komama wabo aphume ngaphandle esitratweni kungokuba akukho ngenxa yalo mntwana lo mntwana akazinto ingcono kodwa ngenxa yokuba umshumayelo othile osepulpitini usilele ukuhlala kwindawo yakhe yokusebenza njalo kanye loo nto ngokuqinisekileyo abafazi bangena esitratweni benxibe ngokuvelisa umzimba nezinto ezinjalo abone babakhangele abengazi ukuba unetyala kanye ngokungathi uhlala nayo loo ndoda uyesu wathetha loo nto uyesu wathi wonke umntu okhangela umntu oyinkazana amnqwenele usele emqeqezile entliziyweni yakhe waye uyakufanela kukuba aphendule ngaloo nto ngomhla wokugqibela womgwebo ndimxinwa isango icuthene indlela ndiyazi uba ndicinga ukuba ndingumfo onqwabalala andinqwabalalanga ndingumzalwana wenu ndiyanithanda futhi balekani inqumbo ezayo yiya emnqamlezweni ulile de intliziyo yakho izaliswe ngumoya oyingcwele oko kuya kuguqulela umva wakho kuyo yonke into yehlabathi uhambe ngokuhlonela uthixo phambi kwakhe intliziyo yakho ivutha kukumthanda luthanda hayi umsebenzi ukristu akangomsebenzi ukukhonza ukristu luthando olukhonza ukristu luyakuthoboza lukunyanzele kude konke ukubetha kobomi bakho bubethe kunye naye usibona ngoko ke isono walila ke phezu komhlaba kwamenza buhlungu uthixo ngemihlakanowa akuzibona intliziyo noyesu ke wahlala phezu kwendulu waze wathi yerusalem yerusalem ufuthi kangakanani nandifuna ukunifukamela kodwa ke iyure yakho ifikile nendlu yakho ishiywa ize uya kuba njalo ekubuyeni konyana kathixo intliziyo yekholo lokwenene lenyaniso yaphukile liyabona ukuba khona ngoku kumele kuba kubekho imvuselelo etshayela elizwe ingathini ukwenziwa ligquba lemigqakhwe ingenzeka njani loo nto ngelithiwa abagwetyiweyo kwa into yokuqala ubukumkani bukathixo bufanekiswa nomntu wawuphosa umnatha wakhe elwandle waza kukhupha ebamza amafutho amafutho amanzi inyoka amasele neentlanzi kwakungekho kwakhe ukuba gqibe ukuba zeziphi na wasuka nje wawuphosela unxwemeni yenza loo nto ke ivangeli wenza loo nto ubilly graham ol roberts nam nabo bonke abanye abashumayela abashumayela ivangeli siwuphosa phaya siwutsale ubuye nazo nkosi kodwa ke senza ntoni ngamaxesha onke sifumanisa ukuba ngaphambi kokuba ube unokubuyela kwakhona sezibuyele echibini kwakhona yintoni na kwasekuqaleni ibilufudo loo nto ayitshintshanga ukungena kumnatha wevangeli
He was a turtle to begin with.
Ibilufudo kwasekuqaleni, ibilufudo lamanzi kwasekuqaleni, ibinyoka kwasekuqaleni. Ibingumwana haniswa ngaphambi kokuba abe uza emngeneni enkonzweni. Ebengenawo nomnqweno obuyeka ukusela kwakhe nokudlala amaqashizo nokutshaya nokuxoka nokuba. Ungene ngenxa yokuba esoyika isoko. Uzenza ukuba ube ngofanelo sisoko ngakumbi xa usenza loo nto. Yinyaniso leyo. Yimixino isango ifuthene nendlela bambalwa ke abalufumanayo. Masithandaze.
Lord. Pray. Lord.
Nkosi, undikhoxakhoxe Nkosi. Ndilinge kanye ngoku ityala lam Nkosi. Musa ukundivumela ndiyokuma phambi kwakho emgwebeni emva kokushumayela olu hlobo. Oh, ukuba kukhona ntoni na ingacophukanga kum Nkosi, yisuse nceda. Sibona umhla esiphila kuwo apho amadoda nabafazi besiya besiba nenkani, banentloni. Wakhe wathi ngexesha lithile akusekho nakuba nazintloni phakathi kweentombi zaseziyoni ukululama kwabo kususwe kangangokuba bade ababanezintloni ngokupheleleyo ow nkosi cinge nje nokwazi nje ukuba iwotshi ngapha iyabetha iqhubela phambili umzuzu okanye imizuzu emibini ngaphezulu nokutshabala lokukhulu ke kuyeza ukuze oyinyukunyuku asele hlala ebayinyukunyuku thixo sivuse sonke kusasa nje sishukumise nkosi siyayibona imiqondiso ivela amehlo ethu siwavulile ukuze sibone oko sibona izigidi izigidi nkosi ezizengomva zemka ndimangalisiwe ukuba ndingenza ntoni na ndingenza ntoni na onkosi ingaba kukho nto ikhoyo nkosi ukuba kufuneka into engaphezu kokushumayela umthandazo othe thatha okuthe thatha kwayona ntoni na ndincede nkosi khona ukuze ndizise umyalezo ebantwini ndingenza ntoni kodwa bayaqhubeka ngokuhala wena uyaqhubeka ngokuyenza imimangaliso yakho kodwa nangoko abantu baqhushuza beqhithe kanye ingaba kungokuba isibhalo sakho simele ukuba sizaliseke ingaba lixesha lokuba akukho namnye uzayo kum engathanga uba womtsale nako konke andinike kona uba okuya kuza kum osithixo siphe ukuba abantu babe nokuvuka ngale ntsasa awubone umqondiso wokugqibela wehlabathi ndiyathandaza thixo ukuba ube nento obapha yona abantu
Bless this little people here this morning.
Basikelele abantu bancinane kusasa nje. Thixo, qala ngomzalwana uNeville Nkosi.
Heal his body sick this morning, Lord.
Philisa umzimba wakhe uyagula kusasa nje Nkosi. Ukhathazwa sisisu. Ngiyathandaza uba isandla sakho esiphilisayo sibe phezu kwakhe. Uzamise umphefumulo wakhe. Thixo ngena uye phakathi kwelibandla kwamadoda nabafazi abahleli apha ekunokwenzeka ukuba ndingaphindi ndibabone kwakhona kude kube yilo mini emgwebeni ngoko ke ndifanele ukuba ndiphendule kodwa ke ndilifundile ilizwi lakho ndimqinwa isango icuthene nendlela bambalwa ke balifumanayo o Nkosi benze aba babe ngababo bambalwa abanye babo ungandinceda Nkosi ndimpheke wonke umntu olapha ndithandaza njengokuba umntu wonke nokuthandaza kuphela Nkosi abantu bangandenzela nantoni na ngokubhekisele kundincedeni ukuba bendilambile bebeya kundondla ukuba bendiswele isuti bebeya kuyithenga bebeya kuhamba bonke bakundithengela inqwelo ukuze ndishumayele ivangeli bebeya kwenza nantoni na elolo hlobo
Oh, Father,
oh, Baba, gonke umphefumulo yabo ngale ntsasa Nathi wenze njalo enze kwaba icikide phambi kwabo andazi ngiyathemba ukuba ngamunye kubo ukwela qhela linyeliweyo nam ndibeke apho kwam Nkosi kwaye ukuba kukho sizathu sithile sinokwenza ukuba ndingabikho phaya Nkosi undityhilele nje siya kuyilungisa khona ngoku ndifuna ukuqiniseka Nkosi ukuba ngaloo ntsasa kuyikubakho nkathazo phaya emlanjeni ndifuna ukungena ngaloo mini kwaye ndazi ukuba kuya kuba nini nangoko usenokuba nanamhlanje oku ngoko ndincede ukuba ndazi nceda abantu ukuba bazi kwaye xa sibona iintliziyo zethu ukuba zinokungakhathali owu siyawuvuyela umyalezo omnandi ukuwuphulaphula kunomathotholo mhlawumbi ukuya ecaweni iyawuthakazelela umyalezo omnandi asikhathali ukuba singathetha ngoyesu kwenye indawo kodwa Nkosi ngaba isono singumthwalo lohlobo kuthi ngoku nje sisise inyembezi emehlweni ethu wina sikhala silwela amasikizi onke awenziwa esixekweni Nkosi ingelosi kathixo mayikubone phezu kwethu oko isiphawule siphe oko Nkosi nangokunjalo iza Nkosi Yesu ngoku ulungise iintliziyo zethu usiphe imiqondiso yakho yokwenene yokuba ukho phakathi kwethu ukuze sibe nokwazi ukuba siyamkela amkela umqondiso wokugqibela phambi kokuphela kwesizukulwana kwaye siyabona ubuqhakhwe xa amadoda aphila apha esizweni anentsana kubafazi bamanye amadoda namantombazana ana esesitratweni namakhulu egxothwa ezikolweni iminyaka le naqalayo ukufikelela ebudaleni esiba ngoomama kwaye akukho ntlonipho nendlela abafazi abaye bazityhefa ityhefu ngayo ngokwabo ngokutshaya nokusela nomabonwa kude nezinto ezinjalo ezingcolisa ingqondo yabantwana o Nkosi iyakuma ixesha elingakanani ube wena unguthixo ongcwele
Oh,
bawo ndisiva ngendlela engaqhelekanga namhlanje uba kukho into efanele ukwenziwa kamsinya Nkosi andiyazi mandiyithethe kodwa ndiyathandaza Nkosi ukuba ubeke ezintliziyweni zethu emasikwenzi siphe ezi zinto Nkosi sicela egameni likaYesu amen
The hour is at hand. Every sensible person
wonke umuntu oqondayo onengqondo uyazi ukuba kukho into eza kwenzeka.
There's not a person in this building that's got its right.
Akukho umuntu kwesakhiwo osengqondweni yakhe kakuhle ongena kubona ukuba elihlabathi alinakuma phezu kwezimeko. Asinakuma zihlobo.
There's not one thing.
Akukho nanye into njengomlungiseleli wenu nomzalwana wenu. Akukho nanye into enokunikhokelela kuyo kusasa nje.
UYesu Kristu
kuphela. Nantso ke into endiyaziyo.
Just think of the things that's prophesied to come.
Inganje ngezinto eza prophetwayo ukuba ziya kuhla phambi kokuba kwenzeke uqilo. Yonke into enolwazi ngayo seyizalisekile. Uthi ke uthini ngePaul weRhamu? Nona liya kufika embandezelweni. Ibandla liya kuba selimkile ngoko. abayi kuPaulo aba aba baya kuba sebemkile yabona ukuPaulo kuyaqhubeka khona ngoku
marking is a showing forth
ukuPaulo kukubonakalisa uPaul
flee to God flee to him quickly
balekela kuThixo balekela kuye ngokukhawuleza ngiyamangaliswa kusasa nje ngelithuba salindileyo apha okomzuzwana nje ngaye ndiziva njengokuba niziva ndiyaziva izimvo zenu nonke ngabanye nizama ukucinga owuThixo ndigocagoce ndiziva ngolo hlobo nam ndiyaqonda ukuba le miyalezo injengalesi hlobo ayiqhelekanga phakathi kwabantu uyabagxibha uze ugxibhe ubenza nje ukuba babe phantsi kukho umntu ofanele ukuyenza loo nto ndinqwela ukuba ibe mhlawumbi ibe ngomnye umntu kodwa ukuba linam iqashiso lokuba ndiyenze uba kufuneke ndibe ngumfazi okorobhayo mandikorobhe ukuba wathi udavide ndinyule ukuba lukhuko lwenyawo lomnyango endlwini kathixo kunokuhlala eminqubeni nesono ndilungile loo nto nantoni na ufuna uyenze uthixo yenze musa ukuba nentloni ukuba kukho wayekhumbula yazi ukuba into ebalulekileyo leyo uthi mzwana ubranham uthi ingasibhozo kuphela imiphefuno yakusindiswa andiyazi ukuba mingaphi na yakusindiswa andinakuxelela kodwa ndithetha into enye iya kuba ngabambalwa kakhulu kumhlawu njengalo cinga njengaloo mihla apho wayekhona mingaphi eyasindiswayo cinga ngomhla kanowa nangomhla kalothe ulothe nabo bonke abanye wathi kuya kuba kwanjalo ekuzeni konyana womntu uba limcinwa isango icuthene nendlela uyabona uzingenela wedwa kunye naye kuba kupheleleke yabona mambalwa ke abalifumanayo bangaphi abakholwayo ukuba yinyaniso yevangeli leyo uYesu Kristu watsho bambalwa ke abalifumanayo ngabambalwa kakhulu kuphela iba ngomnye wabo bambalwa ndiyazi ukuba kulukhuni oko kunzima kwaye kunzima nakum ukukuthetha ndisiva uthando lobuntu endinalo kuni kodwa uthando lukathixo luyandinyanzela ukuba ndilixelele ngoku kwa umoya oyingcwele wayesebenza ngemihla kaabraham wasebenza ngemihla kakristu wathembisa ukuba uya kuba lapha azokwenza loo nto inye ulapha ngoku ukuba ndinixele inyaniso uthixo ubophelekile kuloo nyaniso ukuba andiligcini ilizwi lam andiyondoda ithembekileyo ukuba uligcini ilizwi lakho awuyondoda ithembekileyo ngoku ndinokuthembisa into ethile endingakwaziyo ukuyenza kodwa ndiza kubuya ndinixelele ukuba ndityala into ethile ndize ndizimele kuwe ndingumananisa ukuba ndiyenza ndikuxelele ukuba ndiyakutyala kodwa ndikwazi ukukuhlawula kodwa ke ndiza kuzama ngako konke ndinako ngoko ke uyandixolela undincede yabona sonke sinento esimtyala yona uthixo simtyala ubomi bethu make sinyaniseke ngaloo nto siphuma sithi singathi kulungile ngokukhangela ndingumrhabe ndingumwisile ndingowakwamoya ndilibandla likathixo ndingumnazarini ndingumpilgrim holiness musa kucinga loo nto kuyakubakho izigidi zabanjalo esihogweni wena iba ngumkristu okukristu bangapha abazawuthi mzwana ubranham ndikhumbule emthandazweni ngoku ndifuna ukuvuka uthixo andisikelele nkosi uyazibona izandla zabo iyure yiyo le umoya oyingcwele omkhulu usizolisile esakhiwo kusasa nje ndiyabuva ubukho bakho ndiyaqonda ukuba ulapha uzokuhlonipha ilizwi lakho mna yehova ndityalile kwaye ndiyakunkcenkceshela imini nobusuku hleze kubekho abakunyothula esandleni sam ulithumele ilizwi lakho ukuba lenze injongo kwaye linyanzelekile ukuba liyenze nkosi isibhalo sithi isenguwe izolo namhlana ngonaphakade abazange bakholwe abantu abayangemihla yakho abazange bakholwe ukuba umoya ongcwele waye kuwe kwaye wazenza wena ungumntu uthixo nto leyo ithi wena wawungunyana kathixo ozelwe intombi owezayo ehlabathini ukuzawusihlangula ezonweni zethu kwaye ngenxa yokuba bawubona umoya oyingcwele kathixo kuwe bazama ukuyenza enye into waye ke wabaxelela nkosi asindim oyenzayo imisebenzi kubawo lowo hleli kum nguye oyenzayo imisebenzi ukuba ndibiza uabraham ngokuba nguyihlo uabraham wawubona umhla wam ngokuqinisekileyo wawubona ngeliya xesha wayemi ecaleni kwakhe wambona esenza laa misebenzi nomqondiso wawubona umhla wam wavuya wathi niyalahleka ngokuba ningazazi izibhalo kwanamandla kathixo indlela uthixo asibekela ngayo intombi yazazala unyana ngokuzalwa ingazananga nandoda waza wazihlalisa inzalisekweni yamandla akhe kuloo ndoda inye le ndlela awathi ngayo elo gazi linye kuloo mzimba wawunikelayo njengedini wazongcwalisa abantu kuze kwayena ahlale kubo aquke umsebenzi wakhe kude kube sekupheleni kwemfezeko. Oh Thixo, bavuse abantu bayibone loo nto siphe oko. Singisa wonke uphakamise isandla sakhe, hlambulula iintliziyo zabo. Nkosi, ndiziphakamisile izandla zam, ndihlambulule o Nkosi. Le yindlu yokulungiswa, yindawo esimele ukuhlanjululwa kuyo le. Mawusihlambe umoya oyingcwele kusasa nje, usihlambulule kuko konke ukungcola. Siyathandaza Nkosi uba kungabikho mntu uya kumkapha engazaliswanga ngomoya wakho. Mhlawumbi akusayi kubakho nomhlali omnye ovela ngaphandle ukwenzeka kwaloo nto. Kodwa Nkosi, iya kwingaphakathi, isuse iqokobhe, usibonise into esiyo Nkosi, siphe oko. Uze usizalise ngomoya wakho, intliziyo enyanisekileyo nenyulu. Nangeli xesha lentshutshiso nezilingo ezinzima, uya kuva ukukhula ukuba mnandi nokuthandeka kuthi sihamba indlela, silinde loo mini. Ngoku inyembezi sihlange ezindlele zethu ngenxa yezono zesixeko. Wanga umoya ingcwele angakhangela izantsi athi, nanko omnye ndinokumphawula. Ungowam, ungowam. Siphe loo nto Nkosi, yanga ingafunyanwa phakathi kwethu namhlanje. Ndiyacela egameni lika Yesu. Amen.
When I come to the river at the ending of day and the last sorrow had blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I want to know
if you're not going to. Thabatha isandla sam Nkosi ethandekayo, ikhokelele phambili ndenze ndibe nokuma. Mandime apha Nkosi, ndichasa na yonke into ekuthiwa yimbi, yonke into ekhangeleka ingeyiyo. Andikhathali nokuba ngubana uthini na, mandime mna Nkosi. Sendenze konke nokwenza, ndincede ukuba ndibe nokuma. Thabatha isandla sam, nditsale ndiphumele kuko konke Nkosi. Makubekho into endiyenzayo, mandime. Zakuzayo ezo zinto nobutyebi belihlabathi nabo bonke ubuyokoyoko nozuko lwabo bamfamekisa amehlo am kubo, mandibone kuphela lowo andifelayo. Nokuba loo nto indibiza zonke izihlobo endinazo, nokuba idla yonke into endinayo, oka kuthethe nento enye, ndikunikele konke esiguqweni. Yiyo leyo mandihlale ndithembekile, ukuze ngenye imini xa umphefumlo uya kube kuphephezela ebusweni bam, ndibe ndisazi uba intliziyo yam iyekile neentsuku zam ziphelile, nexesha lam liphelile, nekhadi lam lithatyathiwe kwindawo yokuxhoma. Ndifuna ungayiweli ndedwa iYordane, uya kuba ekho. Ewe, xa ndiya kube ndibona ubumnyama, uya kube ndilindile apho, akuyokufuneka ndiyiwele iYordane ndedwa. Ukuba ndiya kummela ngoku, uya kundimela ngoko yena. Ndiya kumphilela lowo wandifelayo. Uya kuba bobolonwabo obunjani ke ubomi bam, yindlela endifuna kuma ngayo leyo. Ndiyaqikelela ukuba kukho abantu abagulayo apha, ingabo wakhuphile amakhadi? Ndilibele. Bawakhuphile amakhadi? Kukho ikhadi elikhutshiweyo? Kukho abantu abanamakhadi okuthandazela? Hayi. Ndisalinde nje umoya oyingcwele. Ukuba ningakholwa nje kuphela, nibe nokholo nje, ningathandabuzi. Ukuba uThixo uyandityhilela iinkathazo zenu nokuba ziintoni na, andizazi. Ukuba ungaphakamisa isandla sakho ungandazi, ndingakwazi nam. Ngoko ukuba uThixo uyakutyhila apha, ungakholwa ukuba isekwasee sasithunywa sinye sazisa umyalezo phaa kudala kanye phambi kwentshabalalo ngoko? Ingaba ikwasee sasithunywa sinye siwuzisa khona ngoku phambi kwenye intshabalalo? Ungayikholelwa loo nto? Ukuba ungenza njalo, phakamisa isandla sakho. Kulungile. kulungile yanga inkosi ngakupha uhleli kufutshane kum ukho omnye ohleli kufutshane nam unkosikazi usnyder lo ulapha mhlawumbi unkosikazi umafi lo ligama lakhe elo uhleli apha ndiyabazi andiyazi le ndoda ingumhambi kum kodwa uthixo uyayazi ukuba uthixo angayityhila ngokuba ngaphi abayaziyo kuni ukuba yi ningajongi kum mna ndiyinkwenkwe yentaba yasekentucky ngokusingisele koko andinayo nemfundo eyaneleyo andikwazi kakuhle nokubhala igama lam kodwa ikho enye into endiyaziyo ndiyamazi yena kwaye koko kuphela endikhathalele ukukwazi ngoku ningahoyi indlela yokubiza kwabo amagama usenako ukucinga ukuba intshumayelo yam iphume emgceni ngokupheleleyo nako konke kusasanje ingqamanze nebhayibhile kube kanye ubone ukuba uchananga ngqo emxholweni na ubone ukuba ujolisangaphakathi na wakuyibeka phezu kwayo musa kuyingqamanisa nezakho ingcinga koko ingqamanise nawakuthethayo limxinwa isango icuthene indlela bambalwa ke abalifumanayo kuba iphangalele indlela isentshabalalweni libanzi nesango baninzi ke abaya kungena kuwo zisigidi eziphindwe ngesigidi abaya kungena apho uyakuba mnye kwisigidi iyakuba yiloo ndlela ezangayo nantso ke yiloo nto kanye awayithethayo ngoku akazange akhuphelo nani kodwa wathi njengoba kwakunjalo ngemihla kanowa imiphefumlo esibhozo njengoba kwakunjalo ngemihla yesodom yamithathu phakathi kwayo yonke loo nto kwasindiswa babathathu ngomlilo kuyakuba njalo ngoku ukuba umntu ngomoya ngenene ndifuna ukuba ndikhangele le ndoda ihleli apha ijonge kum lonke ixesha kangangoko inoba nako iphakamise isandla sayo andiyazi andizange ndiyibona ukho nto ndiyaziyo ngayo ihleli nje phaya ikhangele kum kodwa yabona yenza unxibelelwano iyathandaza ngoku injalo loo nto ngoku ukuba inkosi yam ndixelela laa ndoda ihleli kude kangakaya kum ibe kokuqala sihlangana kwaye nantso ihleli phaya ukuba inkosi ngandityhilela ukuba yintoni ezi andinakuyiphilisa andikwazi andinakuyenza loo nto kuba uthixo sele yenzile kodwa ingalondisa ukholo lwenu wonke umntu uyabona ngoku lapha kanye kwangumoya omnye kwaye khumbula uyesu akuthembisa oku ukuba kuyakubakho phambi kwexesha lokugqibela soloko ingokugqibela ngenye imini uliyo ekunye nam sasihlele esitratweni sinabanye bethu bencokola ndandikhona ndisiva inguku efikayo inguku efikayo sathi sakuthetha ngayo ayinakuba inguku ulungiselelo lwam iyakuba kukutshintsheka kum bendisoloko ndilibhetyebhetye ndiyeka nje abantu bandikhokele bandibonise bandithumele ngapha ngapha ukuba bendenze into inkosi iyandixelela ukuba ndiyenze kwakudala kakhulu ndendingekho kule nkathazoni kuyo namhlanje ndiyaphuma kule veki zayo ndiyakuba ndedwa kuthixo ewe umhlekazi ndinyanzelekile ukuba ndive ukuphuma ezulwini andifuni ukuba libhetyebhetye ndifuna ukuma kokwam ukuqonda le ndoda kuthe gqolo ukubuyela kuyo ihleli phaya emva kuba laa ndoda iyakholwa iyakholwa ngokupheleleyo ndizijonga ndawo zonke isifele esi kuwela phaya kwaphaya phezu kwalaa ndoda inayo intswelo yayo umthwalo wayo kodwa inomthwalo ngomnye umntu injalo loo nto uthandazela omnye umntu unomnye umntu osentliziyweni yakho injalo loo nto asiyo ngumhlobo ukuba ndiyakuxelela ukuba ukhathazwa yintoni nalo mhlobo uyakundikholelwa ukuba ndisisicaka sikathixo ulinxila injalo loo nto ukuba injalo phakamisa isandla sakho omnye umntu kweli cala kuphakamisa isandla sakhe nanku umfazi apha emva omnye ewe ewe awundazi ndingumhambi kuninonke andindazi kodwa uthixo uyanazi ndiyakholwa iloo nto ukuba uthixo angandityhila into esentliziyweni yakho uyakukholwa kumba ndisisicaka sakhe ngosazana encinane into okhathazwa yiyo lolo sana luphaya injalo loo nto olo sana ke lunesifo sokurhawuzela kwesikhumba ebusweni ugqirha anakwenza nto ngaloo nto ungumhambi apha wena kunye nesithandwa sakho eso sihleli apho uyakholwa ukuba uthixo angandixelela ukuba ungubani na okanye uvela phina uyakholwa iloo nto ungakwamkela ukuphiliswa kosana ukuba angenza njalo kulungile ungaphindela esomerset ekentucky apho uvela khona ukholwe ke luyakuphila urhawuzela kobuso kwakho uyakubuyela uyakuliyeka usana ukuba ungakholwa iloo nto ndithe ndakubiza elo gama kukho umntu ome phaya emva eholweni ovele somerset ekentucky othandazayo onesifo sentliziyo uyakholwa ukuba uthixo angaziphilisa ukuba uyakholwa kuloo nto ngentliziyo yakho yonke ukholwe ukuba uthixo angaphilisa enze kuphilwe nasi ndiyakholwa ukuba sisandla somntu othile sinyuka phaya kanye phaya linenekazi ewe ndisibonile isandla sakho ndingumhambi kuwe nkosazana andikwazi asizange sahlangana uyakholwa ndim ukuba ndisisicaka sakhe uyakholwa unomthwalo osentliziyweni yakho okanye into enjalo uyakholwa ukuba xa uthixo nokuphila kum ukholwe ukuba lo ngumoya omnye nalowa wakukristu umyeni wakho lo uhleli phaya akholwe iloo nto naye ungakholwa iloo nto nawe umalunga nentombazana yakho ehleli phaya ecaleni kwakho injalo loo nto inomhlaza kodwa uyakholwa uba uthixo uyakuyiphilisa uba uyakholwa phakamisa isandla sakho ulungile umbeke isandla umntwana nkosi yesu kubukho bomoya wakho yayikhalimela loo dimoni ibulala umntwana ndibeka ngokholo igazi likayesu kristu phakathi kwalo mbulali nomntwana mayimyeke amen kholwa kuthixo musa ukuthanda buza ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka ukuba ungakholwa zonke izinto zinokwenzeka ngokuchanekileyo kukho omnye umntu phaya emva uphakamisa isandla sakhe kwenye indawo wena inenekazi eliphaya ekugqibeleni uyakholwa ndiyuba ndisicaka sikathixo andikwazi nawe undazi uyakholwa uba uthixo angandityhilela ukuba yintoni nenkathazo yakho ungamamkela uyesu ubabe ngumphilisi nombonileli wakho nokuba yintoni na nokuba yintoni na uyakholwa ke ulungile ngoko ke oko kukhathazwa imithambo yoluvo ubunako loo nto obunayo uba kunjalo ema ngenyawo uba kunjalo khona ukuze abantu babone ukuba yinyaniso kulungile iza kukuyeka ngoko godoke uphile uthixo akusikelele uvela ikentucky nawe kunjalo elinenekazi lihlele ecaleni kwakho livela ikentucky nalo livela khona nalo andikwazi ndiyakwazi kodwa ndingakuxelela ukuba yintoni na ekuhluphayo ukuba ndingakuxelela into ekuhluphayo ungamamkela njengomphilisi wakho uyesu isenyongeni lakho ukuba kunjalo uphakamisa isandla sakho phezulu kakhulu ukuze abantu babone kulungile godoka ngoku iya kukuyeka ukholo lwakho luyakuphilisa ndiyanimema ukuba nikholwe ndimemela ukholo lwenu ekukholweni nalinenekazi lihleli apha lithandaza lilisele ngasebusweni ichefu yalo andikwazi nguthixo okwaziyo uvele edroliete illinois kwaye unethumba injalo kanye loo nto usenokumangaliswa ngulaa mfazi ebeziswe ngurosela injalo loo nto yima ke undixelele ngaloo nto kodwa bengazi ukuba ndimazi laa mfazi injalo loo nto kwenzekile nje ukuba ukholo lwalo mfazi lube lukhulu ndizakuxela enye into owaziyo ukuba andiyazi uthandazela lo mntwana uhleli apha ekupheleni kwesitulo ukugulayo ngumntwana wakho lowa injalo loo nto amen uyazi uba bendingayazi loo nto nantso ke ngumoya oyingcwele uyamkholelwa uyayamkela ngoko ke ukuba injalo loo nto oko ndikuthetheleyo ngesango elimqima icuthene indlela yinyaniso uyesu kristu unyana kathixo ulapha kanye ngoku umoya kathixo ophilileyo ulapha kanye niyakholwa nguwo ngoko kuze nazi ukuba andingomntu ufanele ukuphilisa konke andingomphilisi koko umoya kathixo andinyula nje ukuba ndiwubonakalalisa andinayo namfundo akukhona nto ndiyaziyo koko ngumoya oyingcwele oyenzayo le nto uyabona kwaye ufuna ukuba nazi ukuba ndiyixelele inyaniso inyaniso le uba uyesu kristu uyandiphilisa nonke ngabanye khona ngoku uba niyakholwa yiloo nto ngoku njengokuba uba yasebenza ekingston abathi abavangeli okanye nabani nawuphaya bayibona isebenza ekingston ngamawaka abaphiliswayo ingathini ungasebenzi apha kule melika apho sinayo ngale ndlela iyo ngoku utheni singayikholelwa nje ngokuba singenako ukuwela ela qhina naliphaya ngaphesheya niyakholwa iloo nto ophakamisani izandla ngoku kwa ezo zandla zinye zibeke phezu komntu osecaleni kwakho mandimthandazele ndikule ndawo kanye kwaye ungabi namathandabuzo konke entliziyweni yakho oku kuyayiphelisa ow bethu mzalwana uneville ndlela le bendinqwena ngayo ndlela le bendithandaza ngayo usenokucinga uba ndiphambene andinjalo ndiyayazi indawo endikuyo kanye ukuba bendinokuzisa nje le nto imcinci kuni ndiyayiqonda into yokuba uyesu kristu unyana kathixo phakathi kwabantu kusasanje khona ngoku ukho khona ngoku ezibonakalisa ke uthi mzwana ubranham nguwe lo uthethe laa nto ndiyithethe njani andinazi nawke omnye umfazi onetb uphilisiwe tate akusikelele uxolo ubuthandazela umfazi onetb ngakade yena ngumfazi onentloko yengwevu ewe kulungile kholwa yiloo nto kulungile ulapha kubukho bakhe ngoku nantsi into awayithethayo nantsi ke imiqondiso yokulandelanawo bakholwayo bakubeka izandla phezu kwemilwelwe iphile angathini ukuxoka yabona ayixhomekanga kuye ayixhomekanga kum ngoku kukuwe ngoku ukholwa ndijonge inenekazi elincinci elihleli phaa emva khona ngoku linokholo olukhulu lona kunye nomyeni walo basandula ukubuyela enkosini lihleli apha kule nkonzo belineqhubu abezawuthi ugqirha liqhaqe kulo kanye ngaphambi koba umntwana walo ke abe sele zakuzalwa waza ke ugqirha wabeza kulenza ukuqhaqa emva koko kodwa wathi awuzalwa umntwana ababisasifumana iqhubu kwakhona labe liphelile lonke yabona ngoba lalihleli nje phaya lalingazange linyuke lize apha eqongeni ngolu hlobo lahlala nje phantsi phaya emva layikholelwa akunjalo nkosikazi Green ndiyakholwa ukuba kunjalo apho emva kunjalo kanye niyasibona isandla sakhe ugqirha akanakulifumana nokulifumana elo qhubu liphelile lonke ngoba wayikholelwa waphuma nje wathi inyaniso ngoku nawe yenza kwa loo nto kwaye zonke iinxwaleko nazo ziya kukuyeka uthixo onako onako ukuthumela into kumzimba womntu njengakwalaa nxeba le nyoka belikulanyawo lalaa ndoda inetyefu iza kuyibulala ize ibe nokuyimisa iyibulale kuloo ndawo kanye kukangakanani ke kubeni nokubulala kwakhe ukugula okusemzimbeni wakho ngokuba laa ndoda yayisenxwalekweni kufuneka incediwe kufuneka uncediwe nawe uba ulufumane uza kufa ngoku bekanani izandla omnye phezu komnye ungakhe uzithandazele thandazela lo mntu usecaleni kwakho bubukristu ke oko fundani oku fundani oku le ndlela wenza ngayo kwabanye yile ndlela owenza ngayo kukristu ukuba wenza ukulungisa komnye umntu ulungise kukristu ukuba umphatha kakubi omnye umntu uphethe kakubi ukristu owu bethu owu ukuba bendinokufumana nje ukuba kudlulele ngaphaya oku ukuba bendinokwenza nje ukuba abantu bayibone into endikhangelele nayo nento endiyivayo nento endaziyo ukuba iyaqhubeka uyabona yindlela ukristu anyanzela ngayo emva kwalo myalezo wakusasa nje uba ungene ezitshitshini zabantu ube nento idalayo apho ingekuko ukuvuya nje hayi imihlane ihamba kunye nayo koko idale ukholo olungena kufa apho olungena kuthi lunike intshi nje utshabo ngoku uya kuva umthandazo wam uya kuva nowakho thandazelanani ngoku ngoku ndiza kube ndinithandazela nonke owu nkosi eli xesha lobunzima obukhulu siyaqonda ukuba liza kuthetha umahluko phakathi kokufa nobomi kwabaninzi kwaye ndiyancancazela phambi kwakho kuba ndiyazi nkosi thixo ukuba kufanele ndithandaze ngentliziyo yam yonke ndiyaqonda ukuba nangona kunokwenzeka ukuba kungabikho mntu ugulayo phakathi kwethu imizuzu emihlanu elandelayo ukuze wonke umntu olapha abe nokuqonda ukuba ulapha wena naba bemi kusasa nje nkosi mabaphakamise izandla aba bantu baziyo ukuba bendingabazi ndingazi nanto ngabo kodwa umoya wakho oyingcwele uyabazi ukuba uyayazi imfihlelo yentliziyo yabo unokuzazi ngokungaphezulu kanjani ke iinkxwaleko zabo neentsokolo zabo ngoko ke nkosi makube namhlanje makube khona ngoko abo umoya wakho oyingcwele ayakuchukumisa imizimba yabo igulayo siphe oko nkosi bayathandazelana kwaye ndiyathandaza thixo othandekayo uba umoya oyingcwele ayenze ibe yinene kakhulu kubo ukuze bangabuye bangayikholelwa kwakhona kwaye kukho okunye ukugula nkosi okukhulu ngaphaya kokugula kokwenyama ukugula komoya ke oko yanga yonke intliziyo ingavuleka nkosi ingenzeka njani into yokuba wena ube wawumi phaa ecaleni kwaabraham waza wenza kwale nto inye waxelela usera owayesemva kwakho zitsho isibhalo wahleka ententeni waze wena wamxelela waze uabraham waqonda ukuba yayinguelohim lo uthixo omkhulu imizuzwana nje mbalo emva koko waphela emehlweni kwaye nkosi wathi uyesu akuma esenza loo nto inye wathi nibiza uabraham ngokuba nguyihlo nibe nisithi niyazazi izibhalo wathi niyalahleka ngokuba ningazazi izibhalo kwanamandla kathixo baze bambiza ngokuba umbheleza bhubhi kodwa wathembisa ukuba ngemihla yokugqibela uya kuthulula umoya wakho kwakhona wathi umprofethi ngexala ngokuhlwa kuya kukhanya naku ke kunjalo xa eli hlabathi lingumgqakho eliwohloka phantsi kwesono ngokwendoda enxilayo egxatazela igoduka ngokuhlwa ngokamsinya liyakudutyulwa ukusuka embindini kungasayi kuba nathuli lakuqhushumba lomhlaba ngokuphandle oliya kusala siyalubona ke ixesha libetha lisimka owu thixo susa konke kuthandabuza kuthi singenise kulo msinga khona ngoku yiza moya oyingcwele wamisa amapiko akho amakhulu fukamela kwesi sihlwele sabantu khona ngoku zenze uba zinyakame iintliziyo zabo ukuze wenze kwabazi ukuba ubukho bakho obungcwele nguweke lowo ndinguyehova uphilisa izifo zakho kwaye bangabukho bakho bungenza into ezintliziyweni zabo eyakubenza uba baphume apho kusasa nje ngekholo kokonke okukubo wangake wonke umntu ogulayo nokuphalekileyo angaphiliswa kuba njengomkhonzi wakho ndimile ndikhalumela lonke idimoni ndikhalumela ukugula ndikhalumela usathane uyisiwe kwaye khonto inguwe ngumkhohlisi njengoba sifuna undikho kuwe kusasa nje ekugameni likaYesu Kristu. Waye njengesitaka sakhe ndishumayele izwi lakhe ndibaxelela abantu eyona nto yinyaniso ukuba bahambe awukulungisa ukuba bangqamane nelizwi kaThixo. Ndiyakukhalumela Satan egameni likaYesu Kristu, phuma kubo bonke aba bantu bavela kude nakwiindawo ezikufuphi uza kuphiliswa. Phuma kule ntimbane nakwaba bantu, ndiyakuyalela ngoThixo ophilileyo. Waye yathi iBhayibhile, isikhungo esishushu esisebenzayo selungisa siyayisa kakhulu. Maninzi ke amalungisa abeke izandla zawo phezu kwabagulayo kusasa nje apha. Oh Satan, ungathanda kwabacinga ukuba ibindim ukuze ube nokuthatha usuku lumke kubo. Ngoko lukholo lwabo kuThixo futhi bamkholelwe uThixo. Kwaye kunyanzelekile ukuba ufuduke ngokholo lwabo. Ngoko qalisa uhambo lwakho umke apha uye bumnyameni abongo wakhona. Ndiyakukhalumela igameni likaYesu Kristu ngegunya likaThixo weBhayibhile nomyalelo weza kumngengelosi.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free.
Hamba ngoku ngegama likaYesu Kristu ubayiyeke bakhululeke. Amen. Niyakholwa ngentliziyo zenu zonke uba niphilisiwe. Phakamisa isandla sakho yithi, ndiyamamkela uYesu Kristu njengomphilisi wam. Onke amathunzi emcile kum ndiyamamkela ngoku emzalisekweni yamandla akhe kwintsikelelo yobukho bakhe ndiyamamkela.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray.
Ngoku masibangise izandla zethu ngendlela ethambileyo ngenene sibhekise kuye ngoku.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, O God, bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee.